ka batla e ba kopano. Kopano ena e tla ba kopano e fapaneng le eo ka tlwaelo re bang le yona mona.
Mostly every time when we come together here, it's a meeting to for the healing.
Hangata nako le nako ha re kopana mona, ke kopano ya ho bakeng sa pholisi ya bakudi le bakeng sa ditlhoko tsa nako.
It's the emphasis is
ke hore ho toboketswa haholo hodima ho.
But tonight we have started this revival for the healing of the soul.
Empa bosiung bona re tadile tsoseletso ena bakeng sa pholisi ya moya.
Spirit of the man.
Moya wa motho.
However, the Lord willing, Sunday morning, at
Sunday morning,
and these weeknights, we are greatly pressed.
Mi veke masim ana, rehatelo haholo ho bua ka ntho tse sa feleng bakeng sa Samuel.
Now we know that when a
Jala re a tseba ha mmele o phekolwa ho hore thabisa bohle.
Because we know that it
bobane re a tseba ho bontsha ruri ha modimo wa rona a fodisa bakudi.
But that sick person
empa motho eo ya kulang ha ka phela haleletsana ho ka etswa a kule hape.
Maybe with the same disease that they
mohlomong ka lefu lona leo ba le phekotsweng, mme ho ha o tlose phodiso. Ngaka e ka fana ka moriana bakeng sa lefu la matshwafo pneumonia, mme mohlomong matsatsing a mabedi ha morao ba bolawa ke lefu la matshwafo ka morao ho ba a ba tlaleha ba phetse le hlahe hape. Empa ha moya o phekotswe, ha o le jwalo he o na le ka hare ho wena bophelo bo sa feleng.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus.
Meki dumela re haufi hakana le hotla ha morena Jesu ho e ka gona re etse hotle ho re ka o gona mutlisa moya o mulo o mu muso
and to bring the kingdom to the people
that we mutlisa muso batho ho re tle re phekulwe meyeng ya rona.
I believe that the body
dumela ha mmele wa Jesu ile mmele o kulang ka o fitisa o ke o tsebang.
That is the body, spiritual body of Christ.
Ke hore ona mmele mele wa moya wa Kriste le fatsi o kula haholo.
And now we're not
mejoale ha re a rera ho le tshwarela haholo ka bosiu.
Because on the first night we don't have room.
Ba bosiu ba pele re hloka sebaka ho dudisa metswalle ya rona e ratehang.
We're in the project of building.
Re le anong la ho ha kereke e ntjha tabernakele e kgolo hantle mona dibakeng tsena. Le a e le kae fela moo morena a lebisang teng, empa ho latela tsebo ya rona mona.
And now we have give out the meeting through
laboraro ho tswela sonta.
But then it's Sunday, it's closing in.
Empa he sonta ho kwalwa matsatsi a phomolo a Christmas. Empa nako e fela ha morena a re laela ho emisa e o tla bana.
We don't know just what the result.
Ha re tsebe fela sepheto e tla ba sefe.
But believing that
empa tumelo ya hore bo mphato mona tabernakeleng mo le dikereke tseo re sebedisanang le tsona, e leng e nngwe ya tsona ke tabernakele ya galalelo ya e Utica moo moena Graham Snelling e leng modisa teng, le New Albany moo moena Julie Jackson e leng modisa, mme hape le ntle kwana mmileng o moholo moo moena Radal e leng modisa.
We are trying
rona le bona re dikereke tse sebedisanang le tabernakele ena re le ka o tlisa batho ba rona kopanong e molemonyana ya setswalle le Kreste.
That's our purpose.
Seo ke sepheo sa ro.
So I have chosen to read
ka hona ke kgethile ho bala le ho ruta ka masimo a mmalwa a latelang.
Tonight I want to speak on the subject of
bosimo bona ke batla ho bua ka sehloho sa moya o halalelang keng.
And tomorrow night I want to preach on
Neusane busiu ke batla ho rera ka o abetswe eng.
And on Friday night
ni busiu ba la bohlano ni ho ba hatisi ha ke batle sena se hatiswe la bohlano busiu.
How do I get the Holy Ghost?
Moya o halang ke o fumana jwang le ke tseba jwang ha ke ena le ona?
Then we will just let
ni jwale here ta dumela fela re ta bona ka mo morena a tang hore etella bakeng sa moqebelo le sonta.
Mme
sonta o seng tshebeletso ya phodiso le tshebeletso e nngwe ya evangeli bakeng sa sonta bosiu. Me jwala re batla botle ba tsebe hore me ke a tseba di hati sidintse di bapala ka morao phapusi me re lakatsa ho bolela hona.
Because in these meetings like this on the evangelistic type we have
ba kopanong tse kang tsena mokgweng wa thero ya evangeli re na le batho ho tswa mekgatlong e fapaneng ya dikereke ba rutilweng sedikeng sa bona sa tumelo emo le emo mme ho ho itoketse le ka motlha ke so ka ke batla ho jara molato wa ho jala diphapang pakeng tsa baena.
And out in the meetings, I just preach on the
great evangelical truth of the scripture on what brothers and sisters are believing.
But in the tabernacle here, therefore, if you do not understand it, I would be very happy to have a little letter or note And I would be glad to try to explain
it to
you. You know, every church, you've got to have something that you stand for.
O tshwanetse ho ba le ntho e itseng e o e emelang mehopolwana e itseng e o e
tshehetsang
mme o sa natse hore boikamahanyo ba motho kapa phuteo ya kereke e ka ba efe ha motho eo a tsetswe ke moya wa modimo ke moena ka kapa kgaitsediang o sa natse re ka fapana dinthong tse di jwalo ka ha boshabela bo le hole le bophirima empa le ao le jwalo re sa le baena.
And I would not do I want to enter into this and I want to
get
to make it a
halona, make
it
look cupila, chisa broho, bobo ne bobo, bokamura holona, lulukisa sibisessinessi.
That we're coming into this with all that.
Rikenitabing ena katso, let's take a pelunza rona le mapil.
We must come here for the sole purpose of getting our souls.
Rechanezo tamona by Kensa Sipio Sinessing. To ho lukisetsa mea ya rona ho tla ha morena e seng bakeng sa sepheo se seng se sele
mme
jwale ka ke nile ka bolela hore ho ka etswa ka nako e nngwe mohlomong nka ruta kapa ho bua taba e nngwe e ka nnang ya ba kgatlhano le seo e mong ka moo ba se
dumelang
ga ke atlela dikgang le ya bona ke kitletse re mona ho tla lukisetsa ho tla ha morena. Make you do mela hore se tlhotsana sena.
I've got some visiting brothers.
Ke na le bana ba etileng le nna mona ba o ke batsebang. Ho tswa di bakeng tse fapaneng. Me re thabetse ho ba le
bona.
Mentle le pela ile hore ntle ka hara mogupi mono. Ho na le ba bang ba tswang ka ntle ho motse kapa ho tswa metsaneng e mabapi le rona mona. Me re thabetse ho ba le lona. Me re tletse kananelo e ka kang bakeng sa lona ha e ba le rata hakalo. Ho le ka tlang ho utlwa dintho tsena.
May you take Mudimu, home with you
uke o lebela peng o nkile moena ka kgaitsedi menono ya matlotlo e o modimo a ka etshelang pelong ya hao ke thapelo ya
mme
tabernakeleng ena e nyenyane ka o bona ga ke dumela hore ke ba bang ba batho ba kgabane bao ke dumelang ba teng lefatsheng ba kena tabernakeleng ena jwale ga ke yaka kare batho botlhe ba kgabane ke itse ba bang ba batho ba kgabane lefatsheng ba kena tabernakeleng ena.
As day by day entering
empa letsatsi ka letsatsi ho keneng hape ho tswa kopano le kopano ke bona tlhoko e kgolo ya tabernakele ena tlhoko e kgolo ho yona mme ke bakeng sa botlatswa kapa boinehelo bophelo bo tibileng kgato e gautshwana le modimo
mme
ke ba tshepise ho etsa hona ho fumana melaetsa ena bakeng sa
bona
mme re thabetse o le kenya ka gare le o ba le kopano ya setswalle le rona go potapota lentswe la modimo re sa ruta le o le ka go tlisa jale masimo a pele a mararo re ke ke ranka setlhoo seo re tla rera ka sona empa molaetsa ho ruta ho tswa lentsweng la Modimo.
And now, for I would not ask anyone to do.
Me jwale bakeng sa nkeke ka kopa motho ho etsa ntho efe eo nkeke nka e etsa ka bonna.
And this week has been a complete.
Me veke ena ebile kgolokgotha e phethahetseng bakeng sa ka.
I've been so close to the blacking out as I would.
Ke batlile ke rothofala nka e beya jwalo ho fitlhela ke batlile ho seng ke hantle.
But I have completely surrendered everything.
Empa ke nelane ka botlalo ka ntho engwe le engwe le ntho engwe le engwe eo ke itsebang ho more.
The other night at around little after midnight.
Bosiung bo bong ha e nanarela ka moragitla mosadi le nna ho ba re dula le ho rapela le ho bua le more. Dimasitulwana sa maoto ka phapusing ya rona e ka pele ka dibebele tse pedi tse phetilweng ra ineela ka botjha ho Modimo bakeng sa tshebeletso e phethahetseng hore tatela dithato tsa rona ka sebele le ntho engwe le engwe le monahano o mong le o mong o sa lokang le ho sebeletsa Morena Jesu. Mme ke tshepa hore o ebile mohopolo wa lona hape hore le entse ntho e kang eo.
Then when we are coming tonight, we're coming up on holy ground.
Me he ha re tla bosimbona re hata o dima mobu o khotheileng hara batho ba neng ba ntse ba rapela le ho itima dijo le ho etsa khutlisetso le ho itlhophisetsa ho amela se sengwe tswa ho Modimo.
And I know that he that will come hungry will not.
Me ke a tseba hore eo ya tlatla a lapile a ke ke a tloha a lapile empa Modimo o tla fepa ka bohobe ba bophelo.
Now before we read from his sacred book.
Jwale pele re bala bukeng ya hae e kgethehileng, a re inamiseng ditlhoho tsa rona motsotso fela bakeng sa thapelo.
Lord, there has already been prayer offered.
Morena, ho se wile ha etswa thapelo sebakeng sena bosiung bona.
There has been the songs of Zion has been sung.
Ho bile ha dithoko tsa Sione di binwe ke bana ba hao.
Their hearts has been lifted.
Dipelo tsa bona di se di phahamisitswe.
And we have come here to consecrate ourselves to thee and to worship.
Mere tlile mona ho tla inela ho wena. Le ho huma mala wena ho tswa botibong ba me ya rona.
And we are calling this to your remembrance, Lord, that you said when you sat upon the mount and taught your disciples.
Mere khutsetsa sena mohopolong wa hao Morena. Hore o itse ha o ne o dutse thabeng le o ruta baruti ba hao ho le hlanolo ba lapile ba nyorotseng ho loka ho ba batla khuriso. O tshepisitse Morena. Re tla bosiung bona ka pelo tse bulehileng.
We are coming hungry and thirsting.
Re tla ka tlala le lenyora mme re a tseba o tla boloka tshepiso ya hao. Re sa leka ho phetla maqephe ana a kgetheileng a Bebele ho bala tse ka hare ho tswa ho
yona.
A moya hallang o e romele pelong e nngwe le e nngwe.
Down into deep, rich faith.
Me apeo eo e wele botibong tumelong e nonneng e tlang ho hlahisa tshepiso e nngwe le e nngwe eo lentswe le entseng.
Hear us, Lord, and cleanse us.
Re utlwe Morena, le ho re hlatswa, le ho re beha tekong.
And if there be any unclean thing.
Me ha o ena le ntho e sa hlwekang ka ho rona Morena.
Any unconfessed.
Sebe sefe se sa bolelwang.
Thing that's not.
Ntho efe kapa efe e sa lokang. E seno le sa le jwale Morena. Re tla tsamaya ka ho otloloha le ho e etsa.
For we realize we're living in the shadows of the coming.
Ho ba re elelo ha re phela meriting ya ho tla ha Morena Jesu.
And we have, oh holy God,
Mary, oh Modimo yo halalelang, re tle di pheyong tsa toka ya hao, hao bosiung bona.
And we are pleading for a new dedication.
Mary rapedisisa bakeng sa boinelo bo botjha le boitelo le ho tlatswa ha moya o halalelang maphelong a rona.
Seeing the revival fires begin to dim. Let us throw on.
Ka bona ha mele ya tseletso e tala e rotofala. A re lahlele mpatsi ya lentswe. Hore le tle le bese molo o motjha, hore pelo tsa rona di tle di tlale tshiseo.
Sanctify us, Lord, through thy
halaletse morena ka lentswe la hao le rateane madi a hao le mohau wa hao re a kopa.
And all thanks and praise.
Medite wo tsohle le poko e tla batsa hao.
Take all prejudice from our hearts.
O salonya lohle pelong tsa rona re hlwekise o morena.
Give us pure hearts and clean hands.
Re fe pelo tse lukileng ne matso a hlwekileng le dikelelo tse hlwekileng. O re tle re kene sebakeng sa hao se halalelang. Bosiu ka morao go bosiu nyakallong mme re tlatsitswe ka moya wa hao.
We ask this in Jesus' name.
Re kopa hona lebitsong la Jesu le bakeng sa hae.
Amen.
Ke lakaditse go bala lentswe jwa lefela mme ga o santse ke le kopa go tla le dibebele tsa lona, dipensele tsa lona, dipampiri tsa lona bakeng sa mangolo.
Ga
e ba le lakatsa jwalo go tla itukela gagolo. Jwale ga le sa fetela kgaolong ya bosupa ya diketso go kadisa fela.
To answer the question or to start in answering the question, what is the Holy Spirit?
Arabela putso kapa go qalelleng arabela putso moya o halelelang ke.
There is nothing that will defeat Satan.
How little le tla hlwa Satan. How little ho hang le kile la iba le fatse le ka hlwa Satan le ka mohla jolo ka lentswe la Modimo.
Jesus used it in his great battle.
Jesus le sebedisitse ntwe ya hae e kgolo o itse ho ngodile hothwe.
And this morning while I've been
Meoseng hona ha ke ntse ke mametse matsatsing a mmalo a fitileng gasong eneng e batla go bolela ha tlhao e hlaile fela go fukeng ha melora e itseng e ileng ya kopana le phosphate e itseng le dikhemikale tse mmalwa tsa lefatshe mme mahlasedi a futhumetseng a bopa pelo lefi ya bophelo le o hlaisa bophelo ke bosawana bo bokakang godima mahlasedi a letsatsi a tla bolaya lefi le leng le leng la bophelo.
Lay a germ out of the
sun and kill it immediately.
And there is no such thing.
Empa Satan, aleka hon tibela ka ho.
After I'd taken my little Rebecca to school this morning, and as I going on up the street, Satan said to me,
"Mia reaki sanyelwa ka strata, Satan arona are. Now wa tseba hore monna eo e mmitsang Jesu ine ile monna fela ya ka nkatsa dileleng mehle ya hai, ya ka Billy Graham kapa Oral Robert.
He was just the man that they
ine ile monna fela mo ba tadileng go bokella batho ba mmalwa ka nna tsohle ho yena, le o bulela hai ne ile monna ya moholo. Ne ka morao hona kwana, a nna e ke tsa boholo, ya ba he o fetwa Modimo ho bona.
And now it's scattered all
me jwale e jaleile lefatsheng lohle ho tloha a shwile, mme ke phetho.
I thought, how a liar you are.
Ka nahana, o ra leshano ya mokakang, mme ya ba ke a tinya fela ha ke tshela seterata sa Graham.
I said, Satan, you that's talking to my
God. Kare Satan, wena o buang le monahano wa ka, ke batla ho botsa dintho tse mmalo.
Who was it that the
Kimang eo, ba profeta ba ba Heber ba buileng ka yena hore o tlatla.
Who was the
Messiah ya tlotsitsweng e ne e le ma?
What was up on those
King eneng e le hodima banna ba mmoneng e sa le pele, mme ba bolela bophelo ba hae dilemong tse dikete pele a fitlha mona.
Who was it that foretold?
Kimang ya e boletseng e sa le pele hantle fela botsekeng.
And when he comes,
he was the one who was born in the world.
He was
born in the world.
He made his grave with the rich.
He became a high in the Haraba, Barui.
He bought that to what's in Naburaro, Miuyen. And then he promised me
about to be somewhere, Halak, making a loan.
So you just might as well get away from it. Because it's written.
Kabaka leo kampa wa hle wa suta ho lona ho ba engwa dile ka lentsweng melentswe le le leng ke nnete.
Then he left.
Yaba watama.
Just give him the word.
Mo fe fela lentsi ho ho qeta tsohle.
He can't stand that word.
A ke ke a emelana le lentsweng le ho ba le shishumeditse.
Let's start reading tonight in the 7th chapter.
Are kaleng ho bala bosiung bona kgaolong ya bosupa ya buka ya diketso.
Then said the high priest.
Mo priesta e moholo are na tseo di jwalo.
And he said, man and brethren and
me are banna ba Jesu le ntate utlwa
the God of glory of
Modimo wa ganya o no iponse ho ntata rona Abraham a sale Mesopotamia a iso a e hara
and said unto him, get thee out of thy country and from thy
wa re ho yena tloana e nya heno le mofuteng wa heno me o ye le fase leo ke tla o bontsha lona.
Then came he out of the land of the Chaldeans.
Yaba utwana yaba kalde.
And dwelt
me aya ahahara.
And from thence, when his father was dead, he returned.
Ite ubani ntatai ashwe. Wamutusa ten wamutisa na heena le aile mwe ona jwa.
And he gave him none inheritance.
Awako wamu abela le fateng. Le aile sibakanyana seka kase hatanka le hutu.
Yet he promised that he would give it to him.
Wampa wa mala hore o tla mo fa yona e tla be le ruo la hae le la ditlolwana tsa hae ka mora hae le ya ane a e so be le ngwana.
God spake on this wise that his seed should sojourn.
Modimo wa mmolella hore ditlolo tsa hae di tla ja ka lefatshe le sele di etswe magoba mme di etswe hampe ka dilemo tse magolo a mane.
And the nation to whom they shall be in bondage will
not
judge
this
God.
And after that shall they come forth to be in the covenant.
And he gave him the covenant.
And me Abraham atwali Isaka ammolotsa ka letsatsi la boroba meno embe. Isaka atwali Jacobo, me Jacobo yena atwali ba patriareka ba le shimele metsimme.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding subject of today.
Sebakeng sena re lakatsa ho atamela sehlo seo ke nanang ha ile sehlo se tsuleng ka mahetla sa ka jenu sa moya o halalelang ke.
What is it?
Ke eng?
And now the reason I have taken these subject in line like this, you cannot come and receive the Holy Spirit unless you know what it is. And you cannot receive it if you know what it is. And then you cannot know whether you are
tseba ha o ena le wona ka patshe ke le ho tseba dithulana tseo o di bea.
So if you know what it is and
ka hona ha o tsebile seo o leng sona le hore ke wa mang le tshebetso eo o itlisang ha o etla e ba o tla tseba seo o se fumane ha o amohela wa bona.
That just would settle it.
Ho ho tata tsohle.
Just like I was talking to
Jeffries,
and he said,
"I would like to get meeting tonight."
He didn't know what he was talking about.
Right
some of the brothers
who were
here
are our friends.
Well, because we didn't
know.
Now, I said, "Brother Jeffries."
Jole ka re moena Jeffries ha o ka ntumela ho bulela se seng sa di diba tsa hao tsa oli mme ke ne ke sa tsebe le thoka hono ke neng ka tshwa ke se phatlola neng ka tshwa ke sotile snotlo se pause ka pa ho dumisa engine e pause ke ne ke tla lokela ho tseba hore ho etswa jwang pele ke ho etsa mme ho jwalo le ka ho amohele moya o halalelang.
You've got to know what you are coming for and how you receive.
Ulo ke tsiba hore seo se tlelang keng le mogwa o amohela le hore keng.
Now the first place
jale tabenya o tala moya o halelang o tshepisi.
We could take
nne re kang ka di beke tsela shume mintle le ho tshila fela moedinyana wa sehlo sena seo moya halelang o leng sona.
But the first thing I want
impantu ya pili ke batla ho se atamela fela ka ho lekana ho fana ka kaletso bosiung ho ntano bona ha ho ena le dipotso bosiung bo latelang. Ke ba bakae ka mona ba esong ho ka ba amohela moya o halang ho kolobeswa ka moya o halang phamisa matso a lona wa tseba ha o soka o etswa shebang fela matso.
Now I want to talk on it as a
jale ke batla ho bua ka ona ka ha moya o halalelang ho be mpontso bo ba ke pontso.
We realize that all promises is given to us
re le mo ataba e hore di tshepiso tsohle di ne ile rona ka Abraham e ne ile ntata tshepiso.
Because God gave the promise to Abraham
ba modimo fane ka tshepiso e ho Abraham le upe ya hae ka morao ho ye.
The promise is made to Abraham and to his
tshepiso e entswe ho Abraham le peo ya hae.
And this sign is to a covenant.
Me poncho ena ilibisitswe bathong ba seleka.
Now there is a vast difference between just a Christian.
Jalo hona le phapang e holo pakeng tsa mo Kriste fela le mo Kriste ya tletseng ka moya o halalela.
And now we're going to get this from
Me jalo re tafumana sena ho tswa lengolong. Le o se be hantle fela lengolong.
The first place there is a Christian professed.
Tabenya pele hona le mo Kriste ya ipulelang ho ba mo Kriste.
But if this Christian has not yet been filled with the Holy
Ghost. Kriste eno a so ka atlatswa ka moya o halala. O mochemfela wa ba mo Kriste wa bona.
He is professed to believe it. He's working.
We pulela how do men? O sebeletsa ho. Empa modimo ha o so mo abele moya ona eling wa moya o halalela. Le joale ha so fitlele sepheto seo le modimo hore modimo o se etse hlopo.
Because that God made a covenant with Abraham.
Ubani etswe modimo wentse selekana le Abraham ka morao ba abitse Abraham ho ene mpapiso ya ho bitswa ha modumedi ka jeng.
He called Abraham and Abraham moved out of his country and went into a strange land.
Ubitse Abraham me Abraham a tswana he nya habo a ya le fatse ne sile ho dula le batho ba sile.
And that was the time. Mine le papiso
ya ha modimo a bitsa motho ho emisa ka bogopo ba hae ho baka sebensa hae.
He turns then from the crowd that he was in to live in a new crowd.
O tloa jwale le tshwileng leo a neng a le ho lona ho phela le tshwileng le letjha pakeng tsa mofuta o motjha wa batho.
And then after God found Abraham to be faithful to the promise.
Me o ba modimo a fumana hore Abraham o tshepa etse tshepiso e modimo o mofileng yona hore o tla ba le ngwana me ka ngwana eno le fatshe le o tle tla hlonolofala.
Then God confirmed his faith by giving him a sign.
Ya ba modimo o paka tumelo ya hae ka o mofa pontsho. Me pontsho eo e le lebollo.
And circumcision is a type of
Me lebollo ke papiso ya moya o halalela.
Just the very next
Dimana e hlahlama mfele ya gaolo ena e re satswa e bala ha o batla ho itheolela tlase. Mia Stefano o boletse dimana nya mashama hlano a motso mong.
Ye stiff necks uncircumcised in the
Lona ba melala thata ba sa bolla le dipelo le ditsebe. Le hanela moya o hallang ka mehla le tshwana le bona. Bontatalo.
Circumcision is a
Le bollo ke papiso ya moya o halalela.
And God gave Abraham the circumcision sign.
Me modimo o file Abraham pontsho ya le bollo. Ho ba a amohele modimo tshepiso ya hae le o tswelana heng e sile le ya bona.
It was a sign.
E ne le pontsho.
And all his children and his
Me bana bohle ba hae. Le peo ya hae ka mora hae ba loketse ho ba le pontsho ena na menya bona ho bane e ne e le kgethololo.
It was to separate them from all other peoples.
E ne e tla ba arohanya le batho ba bang bohle pontsho ena ya lebollo.
And that's what
Me ke seo modimo a se sebedisang ka jena.
It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God's
Ke pontsho ya lebollo la pelo. Moya o halang ho etsa hore kereke ya modimo e be kereke e kgethehileng melawaneng e meng yohle ditumelong le mekgatlong ya
diphuthelo.
Ba mekgatlong e fapaneng ya diphuthelo, empa le yao le jwalo ke batho ba
kgethehileng.
E re felang ke qoke le motho metsotso e mmedi, nka o bolela ha a moetse moya o halang kapa tjhe le lona le ka gona. Wa ba arola.
It's a mark, it's a sign.
Ke le tshwao ke pontsho.
And the Holy Spirit is
Me moya o halalelang ke pontsho.
And it's any child that refused circumcision in the Old Testament.
Me ke ngwana o felo fiane a hana le bollo testament ya khale. Ho ine e le siriti sa moya o halalelang. O ne a gaolwa sechabe.
He could not have fellowship with the rest of the congregation.
Ona ke ya ba le kopano le ba bang ba phuthelo. Hana o bolotse.
Now pattern that to
the. Jwale tshwantsa ho le ka jeno.
A person that would refuse.
Motho ya ka latulango a mohela kolobetso ya moya halala. A ke ke a ba le kopano ya boina pakeng tsa bao ba amoetse moya o halalelang.
You just can't do it.
Le khalo o ke ke wa wetsa.
You have to be.
O tlamehile o fetoa semelong seo. Jwale ka hao memane o ne a e are nonyana tsa sibale le leng di fofa ga mmogo. Ee, ke maele a gale empa ke a nnete. O ke ke wa bona maeba le magwaba a tshwere kopano ya bothaka mmogo. Mekgwa ya tsone ya dijo e fapane, ditlwaelo tsa tsona di fapane, ditakatso tsa tsona di fapane. Mme go jalo le ka lefatshe le ka mokreste.
Which means
how buluditswe ke moya o halelang ho bolelang ho gaola na.
Circumcision could only be in the male.
Le bollo le ne le ka ba monne fela.
But if the woman was married to a man, she was part of
him. Empa ha mosadi ane a nyetswe ke monna e ne le karolo ya hae o ne a buluditswe le ye.
You remember in
Timothy, hopola ho Timotia mo e boletse mo. Ya o le jwalo o tla boloki ha tswala bana ha hlola tumelo le galalelo a ena le tshabo yohle.
Now circumcision.
Jwale le bollo.
You know when Sarah left.
Le atiba ha Sara o na tseka tenteng ka mora hae ka baka la molaetsa wa lenyoloi.
When he said Abraham not knowing who he was.
Haline le ri Abrahama ntle le tsebo ya hore ne ile mang motho sile. Sara mo hatsa o kae?
How did he know that he had a
ke a jwang a tsebileng o na ena le mosadi. Jwale ka Jesu a boletse jwale ka matsatsing a Lota ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho.
Remember those signs wasn't
Bopulang dipontsho tseo ga di a etsetswa Sodoma le Gomora lefatsheng ga ra ba tletseng borapedi empa di ne di lebisitswe go bakgethwa ba bitsitsweng mme Aburahama o ne a bitsitswe mme lentswe kereke le bolela ba bitsitsweng ba arotsweng jalo ka Aburahama a ikarogantse mme a boloditswe.
And then when Sarah laughed at the very message,
me are Sarah at se ona molaetsa wa lenyeloi modimo ka be o molaile hona mo.
But he could not bother Sarah without bothering Abraham because they were one.
Empa ona ke a tshwenyana le Sarah ntle le o tshwenyana le Abraham ho ba bane ba le bang ine ile karolo ya hae.
You're no longer twain but one.
Ha le sa le babedi empa le bang.
So circumcision, the Holy Spirit.
Ka hona le bollo moyo hallang ka jeno o bolotsa pele.
And it's a sign. A given sign.
Niki poncho, poncho e abilwe.
Someone said the other day, I just repeat this.
Motho na re ka tsatsileleng ke pheta. Bona fela e seng jolo ka motlae. Go bane ke nnete empa e ka motlae.
As I've often said, this is no place.
Jolo ka ke nile ka bolela sena se sebaka sa metla.
But there was a little German.
Empa ho ne ho ne a le mo German e mo nyinyane le bopolla bo pirimela. Mo re neng re le hona te.
He received the Holy Ghost.
Amoela moya o halalela.
And he went down the street.
Me a theosa ka strata me o na tsama sebakana. Me a nto phamisa matso a haile ho bua ka dipuo. Me a mati me a tlole me a hweletse.
And he was at work carrying on like that and his boss said
me ha le mo sebetseng a tswela jwalo. Me monga hai are ho yena o noile ka.
I like those places where you have been.
Ke kirata di bakatseo tseo o neng o le ho tso.
He said you must have been down amongst that bunch of nuts.
Are ke a gora o no le tlase ha ra se tlhopa sa di nut.
He said then you think
are eo o nana hore ke di nut he.
He said
are tlile ke tso.
He said well praise the Lord for the nuts.
Are che ho bo ko morena ka ba ka la di nut.
And he said do you know what
me are na wa tsi baking di nut di sebetsa karolo e kgolo.
He said for instance
are ho tia mo hlala koloi. Ntsadi nati tsohle ho yona ha ona letho ha se malwanlwa hla mo kere.
So that's just about right.
Ka ba ka leo ho ho batla ho nepa hetse.
You are so different when the Holy Spirit comes on.
O fetwa jwana ha moya o hallang o duma hao. O fikela mo hopula le fatshe lena o sa o rate. Me ba le kgahlano le wena me ha ba ba batla ho kena na le wena ho hang.
You're born of another world.
O tswetse ke lefatshe le le.
You are just
o motho sile ha ka lo fela. Motho sile maghetlo a le shuma ho fita ka mo. O ka banka teng ha o ne o ka ya di gwentse motshio ka ho fitisisa tsa Africa.
You're different.
O fapane ha moya o halalela ho fihla.
And it's a sign. It's a mark.
Me ke pontso. Ke le tshwao pa kentsa batho.
Now. You say then brother Branham.
Jale ore. Jwale he mo ina Branham bontsho eo ya le bollo e ne ile Abraham.
That is true.
Ho ke ne. Le ho peo ya hae.
All right. Now we are going to turn to
Bolokile. jole tla phetla ba galata gaolo ya boraro temana mashama bedi amtsurubo le u bona ka mo seo se ka libiswang ho rona.
Galatians 3 and 29 and just see
ba galata ba boraro le mashama bedi amtsurubo le u bona fela ka mo le bollo lena le ka libiswang ho modicha.
If we are Gentiles, which by
natural, I ba rile ba di chaba e leng hore ka tswalo ya tlhao re bona. Jwa le tabeng ya pele ke batla o bala Timanel Shimele mtsitsiletsi.
Now to Abraham and
me jwa le palo die tse ditse Abrahama le le loko la hae.
Abraham and his seed.
Abrahama le peo ya hae.
He said no.
Ha uthu le ho meloko. Le futhe o fefela wa uthu gele ke peo tsa Abrahama le nna. Che
to a seed.
Ho peo. Peo ya Abraham e seng ho meloko jwalo ka hoja ho bolelwa e mengata empa ka ho lekanya le le leng fela le ho bao le ho leloko la hao e leng Kreste. Kreste e ne e le peo ya Abraham. Na le dumela ho o lokile jwale a re nkeng temana mashoabedi a mtsirubedi. Ha o sa le mojuda le a le mokgeriki le jwalo ha o ya ruilweng kapa ya sa ruwang le jwalo ha o monna kapa mosadi. Gobane kaofela ha rona le ntho e le nngwe ho Kreste Jesu.
And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed.
Me ha le ba Kreste ke mo lona le leng leloko la Abraham. Me le majalefa ka palo.
How do we take on
re fetwa jwang peo ya Abraham?
By being in Christ. Then we are Abraham.
Ka o ba ka o Kreste e be re peo ya Abraham.
And what was the seed of Abraham as we might go on to Rome?
Peo ya Abraham e ne e le eng jwalo ka ha re ka ya ho ba Roma wa bona le dibakeng tse fapaneng.
Abraham never received the promise.
Abraham ha amoela tshepiso. Ha santse a boloditse.
To show that circumcision was just a type.
O bontsha hore le bollo e ne e le papiso fela. O amoetse tshepiso. Pele a bolotse.
And it was a type of recognition.
Mine le papiso ya temo ya tumelo ya hae e o abile le yona pele a bolotse.
Now when we are in Christ we become Abraham's.
Jwale ha re le ka o Kreste re fetwa peo ya Abraham le majalefa le Kreste. Ha o le jwale ho sanatse hore re bomang mojuda kapa modicha.
And the seed of Abraham. The seed of Abraham has the
peo ya Abraham. Peo ya Abraham ina le tumelo ya Abraham eng ka modimo le ntsona hae.
Regardless of how ridiculous.
Bo sanatse hore le bonala ene bo sawana hakakang, bo itshwara ka mogwa o sa tloelang hakakang. Iu etsa o be o sile hakakang. O ka modimo le ntsona hae bo sanatse ntwa efe ka pae.
Abraham
di dimo ntse mashima supile a metsi mehlano le Sara ho tse mashima tsiletse a metsi mehlano a nka modimo le ntwe la hae le u bitsa ntho engwe le engwe e le hanetsa jolo ka hoja e le si o hopola hore dinga ka di ile tsana hanang tsa tsa tsileo o hopola hore batho ba ile bana hanang ha bana ba bona monna moholo di dimo ntse mashima supile a metsi mehlano a tsa mahohla ro risa modimo u tlile o ba le lesia ka mosadi wa hae me yena a le di dimo tse mashima a tsiletse a metsi mehlano di limontse ka ba mashina a mabedi a metso mihlano a fitile le gateng la ho tswala bana.
But you see it makes
impa le a bona e etsa hore o itshware ka mogwa o sa tloele ha tumelo ya Abraham.
And when you're sure
me how bulu tso ke moya o halang o sebetsa ntwe e tshwana ngwe o etsa hore o etse ntwe tseo o ne o sana hane hore o tla di etsa.
It makes you take God's promise.
O etsa hore o nke tshepiso ya modimo le o dumela modimo.
Now it's also besides a promise and aside
jwale hape ke ntle le mo tshepiso le pontso hape ke tiso.
Now if you will go with me unto
jwale ha le ka ya lena ho ba Roma.
First I want you to go with me to Ephesians 4:30
pele ke batla le ya lena ho ba Efesi wa bone mashwa mararo me a re bale mona fela motsotswana ba Efesi wa bone mashwa mararo e bulela hona.
Now you've heard so many
jale lutlile ha batho ba bangata jena ba bulela ha di ntotse fapaneng e di tiso.
If you go into the church
how can I kirekeng o fumana tiso ya kereke.
And some people
me batho ba bambare ke o kgethaletsatsi le itsene tsatsi la sabata ho ke tiso ya modimo ba bamba bona bare ha re ka ba maloko a mogatlo o itseng wa phuthelo re tiseladitswe ka ra mmuso wa modimo.
Now the Bible said
Jwale Bibele boletse mantsi ohle a batho be leshano mme la Modimo e be nnete. Jwale ba Efeso wa bone mashome a mararo e bale a tjena.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the
day of redemption. Moya o halalang wa Modimo o le tshwaetsweng letsatsi la topollo ke o ke lokela ho fina seledung seo kae haholo mona jwale ho otlella. Jwale lona baena ba molao beyang butle hanyenyane fela le a bona.
Did you notice how long that seal lasts?
Na le bone tiso e eng ka nako e kae?
Not to the next revival.
E seng ho fitlhela tsoseletso e hlahlamang ho fitlhela nakong e latelang ha ntho e phoso e hlaha.
Until the day of your redemption.
Ho fitlhela letsatsi la topollo ya lona o tiisitswe sekgala se se kang.
Until the day of your redemption.
Ho fitlhela letsatsi la topollo ya lona. Ha o lopolela hodimo ho ba mmoho le Modimo ke sekgala se sekalo seo moya o halalang o tshwayang ka so. E seng ho tloha tsoseletsong ho ya tsoseletsong empa ho tloha bohloloyeng ho ya bohloloheo o tshwailwe ke moya o
halalelang.
Ke seo moya o halalang o leng sona ke tiiso ya Modimo. Hore o fumane mohau mahlong a hae mme wa o rata mme wa o kgolwa mme o beha tiiso ya hae hodima hao.
What is a seal?
Tiso king, mutu man ka pamang.
A seal designates or means a finished
work. Kela tiso e bontsha ka pa ho bolela mosebetsi o phethilwe. Amen. Modimo o pulusitse ho halaletsa, ho hlatswa, ho ela hloko, le ho tisa, o qetile.
You're his product until the day of your redemption.
O moruwa wa hae o fihlela tsatsi la hao la topollo. Tiso ke ntho e qetilwe.
What is the Holy Ghost? It's a sign.
Moya halang king. Pontso. Re tla kena tabeng eo ha ma morao molatseng o mong. Pontso eo Paulo se a buileng ka yona. Dipuo ene le pontso ho ba dumedi kapa ba sa dumeleng.
Now notice. But in
Jana hlokomelang. Empa tabeng ena. Moya halang ke pontso ke bulela hore. Me moya ho halang ke tiso.
It's a sign that God gave.
Ke pontso eo Modimo a e fileng bana ba hae ba kgethilweng.
To reject it is to be cut from the people.
We lato like o gaolwa batho.
And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world.
Hallelujah. Mwe amuela ke o qeta ka lefatshe le ntho tsohle tsa lefatshe. Le o ba morua e o Modimo a beileng tiso le kananelo hodima hae.
I used to work on the railroad.
Kine ke sebetsa seporo ntle mona mole heri Waterbury. Mire ne re ritswe ho phahlela koloi.
My brother Doc standing back.
When aka Doc ya eme murao mani athusi u phahlela koloi.
When a car is being loaded, they go through that car the
ha koloi phahlelwa ba hlahlubi ba koloi e mo hlahlubi mme ha ka fitela ntho e sa tiang mo e ka wang ya ba ya robeha ka ba ntho e fela e ka sinya a keke a tisa koloi e.
Until that car is so completely packed, until it's so packed down and so
o fikela kolo e o tlamilwe ka o phethala o fikela e tlamilwe tjena le ka taolo hona ho go hlophe ha tsela ho kekeng ha hlopa ntho e ka hare.
That's what's the matter, we don't get sealed so much.
Ke lo la le baka ha re a tiswa ka ho lekana ho re lokotse a fela ka dintho.
When the inspector goes through
ha mo hlahlubi a feta ho hlahluba bophelo ba hao ho bona ha mohlomo o sa lokotse dintho o lokotse ha ho se ho kae bophelo ba hao ba thape o lokotse ha ho se ho kae ka mabifi a o lokotse ha ho se ho kae ka leleme leo le bua ka baba a keke a tisa koloi eo.
Some dirty habits,
ditlwaelo tse ding tse ditshila, dintho tse ding tse soto, mohopolo o itseng o bodileng a keke a tisa koloi eo.
But when he's found everything in its place,
empa ha fumane ntho e nngwe le e nngwe e le madulong a yona mohlahlubi e ba wa e tisa.
There be anybody open that seal until that
o se be motho ya manolang tiso eo o fitlhela koloi eo e finyelela sebakeng seo e tshwaetsweng teng. Ke moo he se ameng batlotsi wa baka se etseng baprofeta baka hampe.
For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea.
Bana ke rolo na o ka ba molemo haleluya la le ka fanywa molalemo alo. Mela kudisa botibong ba le wat. Haleka leka isita lo khupisa ka pa utsukutla ba banyenyane bana ba tisitswe. Le bona se se bolela ke se o moya halang o leng sona.
It's your assurance. It's your
witness. 你活的是也好, 你吃了也好,
it's your witness.
你摆起也好,
it's your sign that I'm heaven bound.
你本出也好, 你哈比了的话题目, 好拿着谁不来让你掉不落, 你哈比了的话题目.
Why? He sealed me.
我把你, 我提示, 我提示了你, 我提示了你, 我提示了这个母生我还, 没给哈比了的话题目.
Let the winds blow, let Satan do what he wants to.
Ame ai fuk a Satan a etse seo a batlang o sietse modimo o se a ntshwaile o fitlela letsatsi la topolo yaka ame ke seo moya halang o leng sona.
Oh, you should want it.
Khiri le tshwanetse o batla.
I couldn't go on without it.
Nenge ke ka tswela ntle le o.
So much could be said there.
Tse ngata di ka bolelwa mo empa ke a gola le tsiba seo ke buang ka sona.
Now also let us turn to John 14 just for a minute.
Jwale hape a re phetleng o Johane wa le shumele mtsimene ho se o kae fela.
I just love the word. It's the truth.
Ka mo ke ratang lentswe ke nnete.
Now the spirit of God.
Jwale moya wa modimo.
The Holy Ghost.
Moya o halelela. Moya o halang ke.
It is the spirit of Christ in you.
Ke moya wa Kriste ka hare ho we. Jwale pele re bala ke la ka sa hobela mantsi a mmalo a tlatsetso mona.
What is the Holy Ghost?
Moya halang king ke tiso.
What is the Holy?
Moya halang king ke seleka.
What is the Holy Ghost?
Moya halang king ke pontso.
What is?
Moya halang king he.
It's the spirit of Jesus Christ in you.
Ke moya wa Kriste o ka hare ho we. Le a bona?
A little while said Jesus that the world sees me no more. Yet ye shall see
me. Jesu witsa mele fase le keke lampona empa le tlampona go ba ke tlaba le lona le ka holona we shall dipelo tsa le fase.
Spirit of God.
Moya wa modimo ka kerekeng ya hae ba ke saeng o entse ho ba ke saeng bona ke ha nyanya ne sekong sa o sa ne bosiu empa o ho entse ba ke saeng o etse di tseng ho ba ne ha moya o halalang ho reng o tletse le baka lefe o tletse eng ka hare ho wena.
Was to continue the
work.
I always do that which is pleasing to my Father. I try not to
be alone with the Father.
And the Father that sent me is with me.
And the Father that sent me is with me.
Sent me
so by
you. Oh my.
Oh, Hidi, Tatia Rumil and Ukeneka Karuye, Tatia Rumil and Jesu, Ukeneka Haruye and Osebezakae.
The Jesus that sends you goes with you and is in
you. Jada Jesu, Roman, Utsamaya Luena, Milkawe, Mihamoya, O Pilakao Creste,
Living,
Uensewore, Asebete, Luetsa Kamo, Asebetin, Ukakura Kim, Hopulo, Akarezanguri, Uta Etan, Haulika Haruena, Huba Pilobo, Bukekimafetu.
It'll go from body to body. What
out of a milling way a milling? Impa Bukeke Bafetula Tauyabona, who by Jim Dean. Joan Ojoan Walshman to me, Arabaling Hanyan Fera, Hutala Katimanaya, the shoe.
Believest thou that I am in
now? Do me like Kiwuntate, Lintate Uhuna,
the word,
Mesebet,
the word,
Mantia Kinabulelangwana. I can't believe in notes. Mintatia Dutimuna, Kiana is a Mesebet.
Think of that.
Nananga honu, Joal.
Believe me that I am in the Father.
Tumelang ubana ki huntat. Lubantate onna. Wose Joalun tumelang kawakalai ona misebet. Kanete nete kiro holona. Ya tumelang honna misebeti o kia tan. Wota. Lie. Wota etalie pitisang ena ka ubana ki a huntat. Na haliboni. Le bona ka mo a ibuletse mo. Jole hloka melang sena hore bona hutile joang. Ke tla balla fela pija.
We're going to read down about the 20.
Le tla balla tla se nkare timane ya mashuma wa beji.
And whatsoever
Mise o le tla se kopa a re bone. Ke ne ke tshwere e ke ah. O luki.
And whatsoever you shall Mise o le tla
di kopa ka le bitsola ka. Ke tla di etsa hore ntate a tlotliswe ka mora. E ka re ha le kopa ntho ka le bitsola ka ke tla etsa. E ka re ha le ntata boloka melao ya.
And I will pray the Father, and he shall give you another comforter that he may abide with you forever, even the Spirit of Truth,
ke hore moya wa nnete o lefatshe le sa tloka le o amogela ka gobane ga le o bone mme ga le o tsebe. Empa lona le a o tseba gobane o dula le lona mme o tla ba ka golo. Moya oo ke mang he? Moya o galelang ke?
It's Christ in you.
Ke Kreste ka golo.
The Comforter. That's the Holy Spirit.
Moemedi ke moya o galelang.
And when the Comforter has come, he will.
Mme o ba moemedi ake o tla etsa tsona dintho tse ke di entseng ga moemedi a sale ka gonne ke tla rapelang tate mme o tla lenea moemedi enwa le tseba moemedi lefatshe a le motsebi le ka motlha lekeke empa le a mo tseba gobane o dula le lona jwale ke Jesu ya buang empa o tla ba ka golo. Ke moo he ke moemedi eo go ba ka golona.
I will not leave you comfortless.
Hanka ke ka letloela la ba di khutsa. Ke sa tla boela holo. Hanka ke jwale ke moemedi eo Kriste. Ke se moya o halla go le sona ke Kriste.
Yet a little while and the world sees.
O se o sokai mele fase hel sa tampo. Empa le tlompona.
Because
I ka hanna ke phela le lona le phela. Ke le re ka tswela jwalo le jwalo. Empa ho le tsebisa.
What is he? He's a seal. He's a sign.
Ke mang? Ke tiso ke pontsho ke moemedi le bona tsotlhe tseo a leng tsona peo ya Aborahama ke majalefa a
ona
jale a re fumaneng gore gape seo moemedi a leng sona a re fetele mo Johane wa pele lesome le motshitsheletseng temana bosupa go bona gore na yena ga se mmueli
gape
le a tseba mmueli keng go phetha bobueli re na le mmueli re tseba gono.
1 John, the 16th chapter.
Johanne wa pele ga ola shimele mtsotsiletsi. Oh bebutle mtsotsi ke mohau. Mohala le Johanne ke le shimele mtsotsiletsi ke mana bosimpa. Ke mohau. Ruri ke mohau ha ke itjalo. Ke badile ho ka phoso nthonya ka mona. O tshwara le shimele mtsotsiletsi ke mana bosimpa.
Nevertheless I tell you the truth.
It is. Ya ole jwalo ke le bulela nnete. O molemo ho lona ha nka ikela.
For if I go not away, the Comforter
will not come.
But if I depart, I will
send him unto you.
And when he is come, he will reprove the world of
sin and of righteousness and
of
judgment
of sin because they believe not on
me. Bolo ka hoteng go bane ke ya hontate me le ke ke la hlwa le mpona ka hlo eteng go bane moreno wa lefatshe lena o se a hlotse khidi wa le mweli ya fumana ngo o Johanne wa pele ha le bo be di tumana le shimene mtsimme.
Now let's read that just a minute. First John 2
le arba leng ho no motho tofela Johanne wa pele ha le bo be di tumana le shimene mtsimme. Ke kopa tshwarelo Johanne wa pele mana pele ya bobedi ke yona ao ke yangotse mfatshe mona Johanne wa pele gaola bobedi mana pele ya bobedi.
My little children, these things write on you. Ke lengola taba tseo le tlele sekela etsa sebe. And if any man sin,
e ka re ha motho a entse sebe re na le moemedi pele a ntate Jesu Kriste ya lokile.
Who is the advocate? Jesus Christ the righteous.
Mweli ke mang? Jesu Kriste ya lokile.
And he is the propitiation for our sins.
Kien.
And not for Kien our sins, but also for the sins of the whole world.
Ya tsa rona fela empa ya tsa lefatshe lohle.
What is the Holy
Spirit? Moya halang ke mmueli ho etswa mmueli di ke eng o sebetsa ho phetha bobueli.
It has mercy.
O na le mohau wa o emela. O etsa dintho tse o sa kgone go di etsa. O ke pheko ya dibetsa gago. Ke go loka ga gago. Ke phodiso ya gago. Ke bophelo ba gago. Ke tsuo ya gago. Ke tsotlhe tsa tseo Modimo a nang le tsona bakeng sa gago. Ke mmueli. Ka moo re ne re ka tapodisa tabeng eo le o e kgatholla. Ka ga ka moo nakong a emang dipakeng bakeng sa botlhaswa ba ro. Kana go tsedi ngare ina le moya o hallang re thekese lantong e itseng ka bohlaso moya hallang o teng mo go phetha bo bueli ba kensaro
ke moedi wa ro o re emela ke lekgwetha la ro o eme mone gore kopela. We don't plead for ourselves because
of us. Ari moya halla o ka rona wa re kope.
The Holy Spirit given utterance.
Moya halla o bua kana ko tseneng ka mantsi a o kekengwa o tlusisa. Me o ema sebakeng sa ha. Ke se moya halla o len sona.
When I walk in here.
Ha ke tsama ke kena nthonye fika pa e fiki ke tsama jalo ka ngwana. O tsama jalo ka lethakanyana.
We're walking
there. Re tsama le fatseng le le fifi le tletseng dira. Le tletseng sibi le tletseng maraba. Le tletseng tho engwe le engwe. Oh, kare o ke a tshaba ke tshaba ho nka bophelo ba bokreste ke tshaba ho etsa hona ke tshaba hore ke tla etsa tjena.
Don't be afraid.
Amen.
We have an advocate. Amen.
O se ke wa tshaba re na le mmueli. Amen.
Oh, he stands by us. He's in us.
Oh, o ema le rona o ka ho rona mme o re emela dipakeng.
The Holy Spirit.
Moya o hallang ka o se pitse o sebetsa bobueli bakeng sa rona ka dinako tsohle ke mmoedi wa ro o ka mo re leboa modimo bakeng sa ho tiso pontsho moya wa bophelo modimo wa lehodimo moemedi bophelo mmoeli yena ke o kgidi re ne re ka tswelela dihora ka
yona
jale re tla fetoga motsotso fela.
Now,
Jwale re tla botsa Jwale
promise to
ho tshepiswa rona matsatsing a qetelo mwedi eno tiso tshepiso ntho engwe le engwe eo re buileng ka yona mabapi le yena bosimo bona tse ding tse makgetlho a dikete tse leshome ho feta o entswe tshepiso bakeng sa rona letsatsing la ho qetela. Ba ne ba sena ona letsatsing leo ba ne ba ena le tiso fela nameng ya bona jwalo ka letshwao le pontsho tumelong ya hore o ne o tlatla.
And they walked by the shadow.
Me ba tsamaile ka siriti sa molao. Ke hore ba boluditswe ka nama.
Today we don't walk.
Ka jeno ha re tsamaye ka siriti sa molao. Re tsamaya ka mmatla a tsuo. Re tsamaya ka mmatla a moya. O ileng tiso ya rona ya nnete. Mueledi wa rona wa nnete. Mueledi wa rona wa nnete. Pontsho ya rona ya nnete. Ya hore re tswetse ho tswa hodimo. Batho ba makatsang ba sa tlwaelehang ba itshwereng ka mokgwa o hlollang ka ho nka modimo lentsweng la hae ho bitsa ntho e nngwe le e nngwe e phoso lentswe la modimo le lokile. O ke o kgidi ke seo moya halang o leng sona na le a o batla le ka rata go ba le ona a re boneng ha e ba o tshepisitse.
Now let's go back to Isaiah.
Gara re khutlela ngwe Isaiah. Buka ya Isaiah. A re nke khaule ma shaba bedam tsurubedi ya Isaiah. Jwale re ya ho Isaiah o ma shaba bedam tsurubedi. Mere tla tala ka a re nke ntima ya burubedi. O bona seo Isaiah a se boletse. Dire bontse ma khula subile le tshimela metse medi pele o yetla. Ne re ka bua ho ngata ka hona ho khutla mo rao rao kwana. Empa re tla kala fela mona le o bona hore na o ne o tshepiswe ke re. O ne o loketse ho tlatsa tsing lefe. Matsatsing a ho qetela mehleng e ho tlabeng ho ena le bobodu jwale hopolang lentswe leo le bongateng matsatsing matsatsing a mabedi a ho qetela dilemo tsa ho qetela tse dikete tse pedi jwale jwale temane ya
borobedi
tsohle hobane ditafole tsa bona tsohle di tshila ha ho sebaka se hlwekileng batla hohle kajeno ho se fumana. Sheba ka nna tsohle mme o bone na ha re letsatsing leo ditafole tsohle re le ba ya selalong sa morena mme ntho ya pele mokgong wa tlhao ho nkwe sengwathana sa kgale sa bohobe bo bobebe kapa basekeite mme bongwathwe mme ho tshwarwe selallo athi ho o tlameile ho etswa ka matsoho a moya o hallang le bohobe bo sa lomoswa.
Christ is not dirty and filthy.
Christ ha di tshila le makgenefa mme ho ho tshwantsha yena.
Another thing, they give it to people that
ntho engwe hape ba se jesa batho ba nwang leshano utswang tsubang ba hlafunang kwae ntho engwe le engwe fela ha fela e le maloko a kereke le ho leka ha motho a se nka ha re ja hona mona o phefumola le ho inwella tsubo ka ho se lemohe mmele wa morena ha sa phele bophelo boo tloha ho sona. Mme ha o sa seje ho bontsha ha letswalo la gao ka sebele le le molato ya sa jeng ha ana kabelo ho nna Jesu o itsalo empa ditafole tsohle tsa morena di tletse ditshila ha o le sebaka se le seng se hlwekileng mamelang ha ho e se setshwantsho sa kajeno. O tla ruta mang bohlale o tla utlwisa mang thuto ke mang ya tla utlwisisa bohlale ke mang o tla o tlisa mang thuto?
Well, bless God, I'm Presbyterian.
Cheo rori sa Modimo. Ke Presbyterian. Ke Methodist, ke Pentecost, ke Nazarene, ke Pilgrim Holiness.
That don't mean one thing to God.
Bo ha o bolele le to Modimo. Ke tafule engwe fela. Ke tla o tlisa mang thuto? Thuto ya mofuta ofe? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost?
The doctrine of the Bible.
Thuto ya Bibi. Ke tla o tlisa mang thuto?
How do you know when you got it?
O tsiba jang ha o ena le ona? Re tla kena nthong eo la bohlano bosiu le ya bona.
Who will I make?
Ke tla o tlisa mang thuto?
Now watch.
Jale hlokomela.
Them that are weaned.
Hleka ke bana ba sa tswa hweso kapa ba tlositsweng letswele. Masianyana a re tshe ke kena kereke. Mme wa ka ene le setho sa kereke ena. Ga ke na le tlhogatlhano le homo ena a rategang. Mme ke a elelwa gona go a hatiswa.
That's all right.
Be ituketse. E ba setho sa kereke ya mme.
But listen, mama walked in one.
Mme o ne a tsamaya leseding le leng. Mme o tsamaya go le leng. Lukere o tsamaile leseding le leng. Wesele a tsamaya go le leng. Wesele o tsamaile leseding le leng. Pentecoste a tsamaya go le leng. Empa re tsamaya ka odimonyana o gono ka jeno.
And if there's another generation, it'll go beyond us.
Me ha o ka ba le moloko o mong o tla re tlodisa.
Back in the early days,
morao matsatsing a o tala, ha ntho ena e ne sa le sephara, sepharaphara. Luthere o ile a ruta tokafatso ka tumelo.
That was just to bring the people from
Bono ile fela ho ntsha batho go katoliki, ho kena bo protestante, kopano nyalent, tokafatso ka tumelo. E ne le sebaka se seholo se sephara. Aba ka ba suta nthong eo. Aisa, ha tla tseletso engwe e bitswang John Wesley. Ya ba fufurela fatshe ho tswa mo. Mme ya e theolela tlase galaletsong. Bo phila, bophelo bo botle, bo hlwekileng, bo halalelang, bo halaleditsweng ke lentswe la Modimo, ho fana ka nyaka loka pelong ya hao. Ho ha hlohlora bongata ba thuto ya Luther. Ya ba ho tla Pentecost ka kolobetso ya moya o halalelang. Mme ha e patlanya hape ka ho amohela moya o halalelang ho jwalo.
And now,
me jwalo ho ho tla ho fufure. E di neo le khutlisetso. Le moya wa Modimo di fihlile. Botlalo ba mehlolo le meka o kena ka kerekeng. Me ho hlutsurile Pentecost.
What is it?
We are tamaetse Johana o tleng ha morena Jesu fikela hona moya o o nkole ka ho yena o sebetsa ka kerekeng o sebetsa tsona di thotse o a di ntse ha ne a le tlase mona le fatshe.
It's never been.
A di shoka di ba kae kae. Botlwa morao na go nya ba apostola o fikela ko nyena. Mobani le ya bona e bataletse e patahane e patahane e patahane ke eng jalo ka letsola hao ha le atamela sebiti e le nyona negative empa ke eng ke khadimolo Luthere ene le eng ene le khadimo ya Kriste Wesele ene le khadimo ya Kriste bona mongwa wa Billy Sunday o sa tswa fit tsatsi le motsofe ngaka Whitney we la ruta ho tswa sefaleng sena hantle wa o tatela wa dikolo tsa gale a shwa ho bo mashume a rumo a robong ke le kanya jwalo.
Billy
Sunday e ne e le motsoseletse dikerekeng tsa maipolelo a molomo tsatsing la hae. A sa thinyetse mantswe ka go ema godimo mono le o tlhaba mogosi. Lona mamethodisiting le kurupane le roleng bareri le botlhe. Lona botlhe mabaptisiting le kurupane ditholeng. Lona mapresbyterian. A sa thinyetse mantswe ya letho. E ne e le Billy Graham tsatsing la hae. Tlhokomelang ya ba he gona nakong eo kereke ya maipolelo a molomo e neng e le tsoseletsong ga e tsalang. Full gospel in a little cello to kimo hoita baina ba Bosworth Smith Wigglesworth linga ka Price Amy McPherson ba bo bonan Smith Wigglesworth o shule busimbobo na ka Price a sha ho sengwa hlahlamang ka haru di horatse mashina a mabedi a metswimine ke ya ke se ke ke netime
now
jwa le pelotse ya ka ya fihle Shebang, ha le sa utlwela haholo ka Billy Graham, ha le sa utlwela haholo ka Oral Roberts. Nka bona dikopano tsa ka di a rotofa. Bolato ke ntre pelotso mongwa o mo. Billy Sunday o kene jwane ba o bohle. Ba kene ka morao nyana ho tsoseletso e kgolo ya Moody. Moody o kene nining hantle fela ka morao nyana ho tsoseletso ya Knox. Knox o kene nining ka morao nyana ho tsoseletso ya Finney. Finney ka morao ho Calvin, Calvin ka morao ho ka ho Wesley, le Wesley ka morao ho Luther. Go tla jwalo ka o thewa le mongwa go. Hang fela o batshelo tse mo ifite modimo a hlaisa engwe le ho gantsa le sedile le holwanyane. Go dula ho ntse ho tswella jwalo. Jwale re pheletso nyana go ena. Mona ye mo le mo pheletso nya makopanelo a hae. O nile a lebella ho tla ha Kriste. Empa bana bana le ho hongata. Ho ba ne ba ka ho lebella ka pele. Go boya ha ba Jude. Di dika diko di shosara tse ferelang sebakeng di thotseo re di bonang ka jeno. Empa re pheletso re mona jwale. Ba tibile kereke ene tla amohela matla ane a ka sebetsa ka hara kereke yona mesebetsi ya Kriste. Ba ne ha shiriti sentse sentsofala le ho hadimisa ho feta. nka moriti ntlhaneng e go jana kwana ya moriti moriti o sa loelang ka o fetisisa o ka o fumanang ka moranakwana moriti o atamela ganyane ka ganyane go fitlhela sefateng mo le moriti e bantho e le nngwe jale moya wa modimo o sebeditse tlasa tokafatso tlasa lutero galaletso tlasa wisele kolobetso ya moya o galelang tlasa pentekosta mme ke moona mo o leng teng tsatsi nena la tlaketelo go sebetsa le o etsa tsona dintho tseo o di entseng ga o ne o le ka o kereste ke eng kereke le kereste di fetile ntho e le nngwe mme gang fela ga digokana ga mmogo kgokagano eo ya go tetela e tla gaola sebakeng e hweletsa go tla nyoloa wesele lutero le bao botlhe ba bona matsatsing ao mono
First will be last. He that's last.
Wa pele tla bo wa morao e tla bo wa pele. Me o tla hla tsuo. Re na go nya o tetela. Mamelang ke se o moya hala mo sietsa. Moya hala ka tokafatso. Be a bona. Siriti nyana se sa loelang sa o. Moya hala ka khalaletse. Siriti se loetse mo fita sa o. Moya hala ka kolobetse ya o. Siriti se loetse. Ha hola nya. Jale moya hala ka khutsetso ya botho ba o. ka o ba teng mona go bopa mehlolo le meka jalo ka a entse tshimologo thoriso ke sa tla bitswa mohalaledi ya thet ya holy roller le gona o ka tla nna wa nna wa tlalelela jale mamelang baena mamelang gona ditafole tsotlhe di tletse mahlatsa ga o sebaka se
tlhokileng
o tla ruta mang mohlale o tla tsebisa mang o tlisa thuto tleka ke bana ba sa tswa kgweswa kapa ba tlositsweng letsweleng e seng maseanyana masea a presbyterian masea a methodist masea a pentecosta masea a lutere masea a nazare o batlana le motho ya ikemiseditseng go tloa letsweleng le o ja nama e tiileng ke ena e tla gobane ke molao odima molao godima molao taelo godima taelo godima taelo ganyenyane mona ganyenyane mono ka baka leo ke ka melomo e kokotletsang le ka dipuo di sele ke tlang go bua le setšhaba sena o ne a be a se a boletse a re mona ke ngalo ya phomolo mo le ba bale batho ba gatetseng ka phomolo mona ke ngalo ya kgatholoo mona ke ngalo ya kgatholoo empa ba ganne go utlwa moya o galelang ga e se ona mokgwa o o tlileng ka ona letsatsing la pentecosta o porofetileng dilemo tse magolo a supileng le metso lesomele metso mmedi pele o yetla ke yona mo o leng teng ka tsatsi la pentecosta go tla gantle fela motho o ne a re go boloka letsatsi la
sabat
ga ke nyadise kapa go nyenyefatsa kereke ya motho kapa borapedi empa a re letsatsi la sabata sabata ya modimo e ne letsatsi la phomolo letsatsi la phomolo ke lena mona ke ngalo ya phomolo o boletse e baballe batho ba gatetseng ka phomolo ke yona ena amen e tla ba molao godima molao taelo godima taelo ena ke ngalo ya phomolo moya galelang keng phomolo oho tsong go nna lona botlhe ba gatetseng ba imelwang mme ke tla le imolo
The one that comes in you gives you
Ya ke nanga o wena o fa khot bontsho ya hao motsidisi botsidiswa phomolo botiswa o ka mogwa o feke pontsho le fatse ya tseba hore bona le ho etsa etseng hwe
What is it it's a cup
Ke eng ke motsidisi
What is it a seal
Ke eng tiso o phomolo o na le ke mmueledi wa gago ga wena gaeba ga o tlhaelwa ke taba go na le go gong moo go pheta bobuelele bakeng sa gago gangang o a bona go ema
dipakeng
ke moya wa modimo o phelang ka kerekeng go profitileng gantle fela se o tlang go ba sona ga o etla e tla ba phomolo e e sa feleng ya botlholego modimo o bopile lefatshe baheberu kgaolo ya bone modimo o bopile lefatshe le o phomola ka letsatsi la bosupa go jalo letsatsi la borobedi la gutla tlasa a ne ya bajude gono bakeng sa selekane bakeng sa nako e e badileng e itseng go jalo empa ba tloa mme ba phomola letsatsi le leleng ba gutle letsatsi le e kalang beke go tlalela gape ka botšha go tlala gape ga se phomolo eo modimo a builweng ka yona ga modimo ne o bopa lefatshe ka matsatsi a tsheletseng ga a na ile o phomola o ile a phomola go tloa moo go tswelela go jalo ya ba go fedile ga a gutla gape tsatsing la borobedi le go kadisa gape e ne e le seriti fela jale go e ne e le papiso jalo ka kgwedi go letsatsi empa e re ga letsatsi le tšhaba ga re sa tlhoka kgwedi gape jale tlhokomela sena gele go tshenelo wa lesomele motso mongwe mosadi e kgwedi e leng tlasa maoto a gae le letsatsi tlhogong ya gae gele re ne re ka gaola jalo bibeleng go tloa ntsheng e nngwe go ya go ye nngwe le go le bontsha le ya bona empa keng nakong eo bibili e buile go ba heberu gaolo ya bone e fela ga Jesu ana ba file letsatsi la phomolo a ka ba buile ka lona ga mamorago a ka ba a buile ka letsatsi la phomolo ke letsatsi le fileo a buileng ka lona phomolo
tlong
go nna lona botlhe ba gatetseng ba imelwang mme ke tla le fumanela phomolo Matthew gaolong ya 11:1 temana wa 22 bonang he re fitlhela gore ga re e tla go ye gobane ya baebere wa bone e boletse ke neng phomolong ya jesu o phomotse mesebetsing ya gae ya lefatshe jalo ka ga modimo o phomotse mesebetsing ya gae ga a ne a bopa lefatshe ka o segotlhole a gotlela go lona gap o fitlhela nene o tisitswe ke moya o galelang o fitlhela nene o fitlhela tsatsi la gago la topolo phomolo eo ke eo tshidiso mwen tiso molwanedi ke batla ke rwalega kapa ke batla ke tlhoranofala o na re o tshepisitswe moena brand na taba eo e ka pakwa ke bibele bolokile a re yang go joela go fumana seo joela a se boletseng ka one
How thankful I am for the Kile bua la lentse la
modimo le hlonolo faditsweng ha kakang na le a le rata
ke
nana hore ha ine se ka lentse ha ke tsebe re ka be re eme ho kae
All right we're Joel now we're going to Joel the second chapter of Joel
re ho Joel jwa le re fitela ho Joel ha ho ya bo bedi ya Joel me re tla kala timane ma shwa be ya mtsirobe
Joel 2:28
Joel wa obedi mashwa ba liam tirobedi dile motse magolo a robedi pele ho tla ha Kriste mo profeta moye Joel mamela
and it shall come to pass afterwards that I will
kamuratse o kitatsholela moye wa ka o dimana mayohle
your sons and your daughters shall prophesy
profeta bara balona le baradi balo makheku alona already toro me bahlanga balona ba bone dipon
and also upon my servants and upon my hands made
le odima bahlanga baka le gaunyane la ka ke tshela matsatsing ana tsholela matsatsing ano ka moya wa ka
and I will show wonders in
ke tla bontsha mehlolo le godimo godimo le lefatsheng madi mollo le muwane wa musi letsatsi le tla fetwa le fifi le kgwedi fetwa madi go isotle letsatsi la jehova le leholo le tshabeha
and it shall come to pass that whosoever
me o tla bolokea emo le emo ya rapelang le bitso la jehova ho ke khale ke Joel,
did you notice an
act? Nale lemuile ho diketswa bo beli Petros o nkile yona timana eo.
Said ye man of Israel, hear my word. These are not drunk.
Are bana ba Israel. Utla mantse a ka batho bana ha ba tawa. Batho bana ba tshwailwe. Ba tshirisitsweng. Ba hlollang ba takilwe.
They are not drunk.
Ha ba tawa jolo ka le lekanya. Diketswa bo bedi. Itswe ena isale hore ya boraro ya letsatsi.
But this is that. Which is spoken by Joel.
Empa hona ke ho bolotsing ke mo prophet Joel. Ha re matsatsing a o petela ke mo ke tla tshela nama yohle ka moya wa ka.
What is it? What is the Holy Ghost?
King, moya wa lanki.
All right. Now let's know.
Bolukile jo are elelweng hape. Ho tshepiswa madumedi ke se o leng sona. Joale moya ona o halala re fumana se o leng sona motsotso fela.
Ho
tshepiswa mang? Ho madumedi. Jwale a re fiteleng ho Luka, gaole mashwabe ya metsimine ya Luka, mamelang seo Jesu a se boletseng, mantsweng a hae a qetelo pele a tloa lefatsheng. Luka gaole mashwabe ya metsimine, mme lona ba ntseng ba ngwapa hona fatshe, jwale le ka letshwaya fatshe le ntano le hlahloba ho SASSA ha le na le nako e ngata. Jwale Luka mashwabe ya metsimine, mashwabe a mane a metsirubong, mamelang ha Jesu a bua.
At the end when he was ascending Peloto
ha na nyulohela ho dimo ganyeng nyulohela ke ana mantsi ao a boleletseng ba rutwa ba hae bona na ke ka le romela palo ya nta palo efe
the seal the sign
diso ponzo moemedi le ntetsena tsohle tseo ke buileng ka tsona a tisa ka dikete
send the promise
na ke le romela palo ya nta palo efe yona eo esa a ibuletse motla ke ka melomo e kokotletsang le ka puo di sile ke tlang ho bua le tshaba sena ke tla romela phumulo eo ho dumalona ke tla le romela seo Joel a buileng ka sona hore matsatsing a petelo ho rialo modimo ke tla tsholela moya wa ka ho dumalona o ke tla le romela le wetsa di tshaba tsohle batho bohle ho kala Jerusalema ke tla kenya peo ya Abraham tlasa selekane sena
I'll see
ke tla tshwaya e mo le mongwa bo Le a bona ke tla tsholela moya wa Nna ke tla le romella palo ya ntate le mpele sale bo bolela ho lebella motseng wa Jerusalema le tle lebele apeso ka matla a tswang hodimo.
What is the Holy Ghost saying? Power.
Moya halang king he matla a tswang hodimo.
Not power from the bishop.
Ise matla a tswang ho bishop. Ise matla a tswang kerekeng. Empa matla a tswang hodimo.
How did that power?
Matla a tlile jwang ka ho ikopanya le kereke? Ke o phepetsa ho etsa jwalo. Ho bolela ha ho bo nepa hetse. Ka ho ikopanya le kereke, ho tsukutlana le moreri ka matso chairman ha. Jalo ho lona makatoliki, ho ntsha le leme la hao, le o ja selalo sa pele, chairman ha.
How did it come? Power from on high.
A tlile jwang? Matla a tswang hodimo.
Let's read a little farther.
A re baleng pejana.
Let's go to.
A re eng ho diketso wa pele, temana borobe.
They're assembling together now.
Ba bokane ha mmoho jwale.
Now they were speaking of Jesus.
Jale ba ne ba bua ka Jesu mona, ha ba ne ba bokane ha mmoho. Mme ba se ba tlotsitse e mong ho nka sebaka sa Judas.
Acts 1:8.
Diketso wa pele, temana borobe. Empa le tla fuwa matla. Mohla hona, moya o hallang o tlang holo.
Eng
o ba setho sa tabernacle ya Branham, che o ba setho sa kereke ya Methodist, kereke ya Catholic, Presbyterian, ha o jwalo ka Bibele, eo ke thuto e entsweng ke motho. Empa o tla fuwa matla o ba o be moreri, che monghadi. O tla fuwa matla o ba o fumane Bachelor of Art ya hao, che monghadi. O tla tla matla o ba o fumane DD ya hao, che monghadi. O tla fuwa matla o ba o kolobetswe metsing, che monghadi. O tla fuwa matla o be o je selalo sa hao sa ho qala, che monghadi. Wa bona tseo ke dintho tse entsweng ke batho. Mamela seo Bibele se boletseng, seo Jesu a se boletseng.
Ye shall receive power after that.
E tla fuwa matla mohla moya o hallang o tlang holo.
What is the Holy Ghost? The power.
Moya hallang king, matla.
Then, after this,
ebe ka mora mona le tla ba dipai.
Just you 12.
Lona fela ba le shumele metseng mbedi le paka Jerusalem.
You shall be witnesses to me.
Le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema, Judea, Samaria, Luisa di Pelotson, ya lefatshe.
Which has never been reached yet.
Tse soka di fihlelo le jwale.
And when he has spoken these things,
ya re bona a bolela taba tseo. O bane a bolela taba tseo, a nyoloswa ba ntse ba mo tadimile, mme le rula motlosa mahlong a bo. Jwale tshelela le tepelle ka nnane. Ela hloko ha di profeta tsena di phetha. Letsatsi la Pentecost le se le fihlile. Ba ne ba le bang, ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe, ba le kgopolong e le nngwe.
And all of a sudden the pastor
Jale ha muruti a kena me ke tsile mo cheng mono na ha ke a
All of a sudden the priest come on the altar.
Hang mo priest a fika altar en che.
And suddenly there came a sound.
Ya ba hang hu tlwa modumo.
Not just to make believe it was there.
E seng buike tso ba tumelo fela. O ne o le teng.
A minister was approaching the door.
Muruti o ne a libile monyako. Mo priest a ona nkile silalo a etswa sebakeng se halalela.
There came a sound.
Che ha ntho e ka nyeo. Ha o tlwa modumo o tswang le hodimo. Ke seng di pitsa mao.
There came a sound from heaven.
Ha o tlwa modumo o tswang le hodimo o ka moya o fukang ka sefifo.
Oh ma.
Oh khidi.
And it filled all the house where they were sitting.
Ntho eo ba dutse yona yohle ya tlala o.
What is the Holy Ghost?
Moya halang king. Mona ke mo ba amohela ma. Mona ke mo ba tlamaileng ho leta teng. Sena ke sona se etsaetseng ho ba ba se ba hoetse. Ho profitile ho hla ho tloha ho Genesis, ho nyolwa jwalo hantle ho tloha ho Abraham, ho haola jwalo hantle, o ne o tlatla. Mme le dithulana di ne di tlahla.
What is it? Promise to the church, to believers.
King ho tsebisa kereke ho modumedi. Mme ntlo yo hle ba ditsingwe yona ya tlala o. Malemi a arwani. Malakabe amollo a ba hlaela a dula ho dima emo le emo.
And they were all
Me bohle ba tla moya o hallang me ba tala ho bua ka dipuo di sile ka mo moya o ba buisa ka te. Jwale re tla kena tabe e la ho hlanu bosiu re tla tloela ho hona mo wa bona.
How is it? It's a promise to the church.
Jwale o ka mo khaofi ke tshepiso e le bisweng ke rekeng. Tshepiso ruri hulukile. Jwale
Now we go to find out after they were filled. They were
Jwale re tla fumana ka mora ho ba tlatswe. Ba tshwaile ho fihlela nining.
How many years got the whole
Ke baba kae ka mona bana le moyo hallang a re bone matso a lona. Una le bangata bana le moyo hallang ho fita ba sna ngona. Ne batla o be emo wa rona mo ina gaitsedi. A e ba o tlisa se o le sona. Ke moyo wa modimo o a ile ka hare wena. Ho etsa mesebetsi ya modimo. nakong eo modimo o neng o romela moya ofe fela wa gae ka ra bahlanka bafe fela ba gae bafe fela ba baruti ba gae bafe fela ba apostola ba gae ka metlha ba nnile ba nyediswa ke lefatshe ba ne ba nkua e le matlhanya mongwaeng ofe le ofe o bile jwalo e ka sita le ga paulosi a naeme ka pele o agripa o boletse ka mokgwa o o reilweng bothoto bothoto keng botlhanya ka mokgwa o o reilweng botlhanya setlhopha sa dinate ke ka mokgwa o ke sebeletsa modimo wa bontata rona
I'm so glad that I can say
Asile thabo ho kare ke emong wa bona emong hadi ho jwalo Asile thabo ho kare ke emong wa bona jwale ho ba moya ona o halla o tshulela ho dima bona wa ba etsa baratani hona ho di ntho tsohle tseo ba neng ba di kopanela na ho ho ne ba etse khiri khiri go pano e ka akanya setswal
we sing that song sometimes oh wow
re re bidi thoko e ka naka engwe o ke kopano e ka akang o nyakalo e ka akang e gethehile ke yona ba ne ba sa tsotelle ba sa tsotelle gore na letsatsi le tšhabile kapa ga le ya tšhaba ba ne ba sa kope serapana sa dipale sa sa boiketlo jale ke tla moela moya o galelang batho ba goreng ba itsalo go nna mongadi Branham ga o ka ntiisetsa gore ke tla fetwa radimilione ga o ka ntiisetsa gore ke tla fumana mehlodi ya oli mme ke tla fumana merafo ya gauta mme ke wa bona batho ba ruta gono mme ba ruta lešhano modimo ga o a tshepisa dintho tseo motho ya kileng a amoela moya galelang le ka motlha ga a tsotele gore o sikila bogobe kapa tšhela ga o etse phapang e ke mmopo o habile legodimo ga a na ditlamo tsa letho tlase mona go gang go nepaetse ga a tsotele go keneng le go tsweng eng kapa eng ba ka nna ba nyatsa ba soma ga o latlhola ke seriti sa gago o tsotelelang o tseleng ya gago e lebileng kganyeng halleluja matlho ga o a tsepamise o kereste mme o kene tseleng ya gago ga o tsotele se bolelang ke lefatshe ke seo moya galang o leng sone ke maatla ke tiso ke motshedisi ke mmuele ke pontsho o gidi ke kgodisego ya gore modimo o amoge ke se ke nkile nako e kae ke sana le metsotso e robedi o feta go loki anke ke tshwere mangwelo a mangata mona ga le gopole gore nka ya kenya empa re tla leka ka gotlhe ka bokgoni ba rona bo o fetisang jalo ba motho a tlatswe ka moya galelang ga se ntho e ka e tswang gore ditlhoriso le dintho di bake gore a tlameye go gutla le jwale a keke a latlhegelwa e ntse e le mora modimo o tla dula e le ena gobane o tshwaile o fitlhela nene o lokile ke se e boletsweng ke bebe jwale ka morago gore barutiwa ba shapuwe ba ne ba songwe go tshaisitswe ka bona le ntho e nngwe le e nngwe ba gopola gore ke nako e ntle ya go gutlela morago ganyenyane ga mmogo a re phetle mano go diketso kgaoleng ya bone le go bona nakong eo ba go etsaetseng jalo gona go lobiswa go lona batho ba seng ba ena le
one
diketso kgaoleng ya bone jale petrose le johanne ba ne ba shapile go kengwa tronkong ka go fodisa go tshwarela tshebeletso ya phodiso ka ntle kgorong ya kereke ke ba bakae batse bang o go ne go ena le monna ya robetseng mono a batla a holofetse maotong a sa kgone go tsamaya a bile ka mokgwa o dilemo tse masome a mane mme petrose a feta mme are a gakeletsa ka setshelo sa gae go kenya go gong setshelong sa gae bakeng sa dijo mme petrose a bontsha gore ke moreri a tlatsweng ka moya o galelang o ne a sena tšhelete ya letho a re a re ga ke na silivera le gauta wa bona o ne a sa tsotelele gono empa e ne e le sephili se habileng legodimo o e kare kabe re e na le nako ya go otlela seo mono ganyenyane wa bona o ne a habile legodimo o ne a tshedisitswe o ne a e na le moya o ne a e na le maatla a tsamaela mono le gore ga ke na silivera le gauta empa seo ke nang le sona ke o fa sona ntle le pela ele monna o ile a re o na le monghadi ke na le tumelo ke na le gong ka pelong yaka go qadileng matsatsing a lesome a fetileng ke ne ke le phapusing e ka godimo godimo mane mme ya bagang ditshepiso tseotlhe tseo modimo o di entseng ke tsamaile le jesu kereste ka dilemo tse tharo le halo ke tshwaise ditlhapi le ena ntle go hula ditlhapi ke entse dintho tse fapaneng mme ke mmone ga a fodisa bakudi ka o ne a sa phetse go mpolelela ntate o ka go nna empa ga ke tsamaya o tla tla ka golong ka gona ke sa utlwise gono empa a re jale ga ke a lebela gore o utlwise gono dintho tsena ga o di utlwisise ompa o di fumana fela le jale ga ke utlwisise mme o seke wa mpolela gore o a kgona gobane ga o kgone wa bone ka baka leo ga ke utlwisise ga ke kgone go tlhalosa empa ntho fela eo ke e tsebang ke na le one golokile golokile o ka rialo go ga o tsamaelana le matlhalo gele e tlile go jalo sheba mabone ao ha Benjamin Franklin a ne a o fumana o itse ke o fumane o ne a sa tsebe seo a neng a na le sona empa o ne a e na le sona mme ke batla motho bosimo bona go mpolelela seo motlakase o leng sona e jwale ga ba e soka ba tseba seo leng sona empa re na le ona amen go jwalo ga o motho ya tsebang na motlakase ke ba ka o kganea go etsa gore o bonise go etsa gore o tuke go etsa o sebetse empa o fetlhwa ke di-generatara dikotana tse pedi tse mathang mmogo ka mokgwa oo go tlhagisa gono mme ke phete seo ba se tsebang fana ka lesedi mme o na le maatla go mme go jwalo le ka moya wa modimo ga o nka sekotana se seng ke wena mme sekotana se seng ke modimo mme o dimatise jwalo ka o potoloa mmogo go tla go sebeletsa go gongwe go lokile o tla fana ka lesedi o tla fana ka maatla ga o tsebe seo leng sona o keke wa tseba seo leng sona empa o a tseba ga o ena le one ke ntho e le nngwe e tiileng mme o etseditse wena ke wa gago ke kgodiseo go lokile lesedi leo le supang go na le kgodiseo ke lesedi jale tlhokomela sena jwale ga o tsebe seo le leng sone empa mathaka ana a re chair ba ne ba boletse ntho e le nngwe eo ba e tsebang re a tseba ga ba rutee dinate tse dingwe gape wa bona jalo ka ga mojeremane eo ya monyenyane a na ipoletse wa bona ga twe ke batho fela mme ga ba rutee empa ba ne ba le mmoo le motshwasi eno mmetlhi eo tlase mane ya bitswang jesu ka le bolelela goba ba etsa tsona dintho tseo a di entseng ke seo moya galang o leng sona ke jesu ya phelang ka gara motshwasi fela mmetlhi kapa le a e le eng moreri ya tlwa ileng fela seo e leng sona fela ke motho ya batlang gore a se natse dintho tsa lefatshe le o dumela gore jesu a kena ka gare go yena moya wa modimo tiso moemedi ga a tsotele letho ka maemo ntho eo a e batlang fela ke modimo ga modimo ya ne a lokisa o boletse lona balefi botlhe ke le bitsitse le go le etsa baprista mme botlhe ba ena ba gago ba bangwe meleko e lesomele metsemmedi le meleko e lesomele motsomong e tla o lefa ka karolo ya lesome e ka re ga o fumana diruto tse robong tsa diapole seruto se le sengwe se tshelele balefi ga o fetisa mankua ga o gara emo ao mona kgetha nkua ya bolesome ga ke tsotele gore na ke e nyenyane kapa e kgolo e nonneng kapa e fokolang eo ke ya balefi jale balefi ga le fumana tsena tsotlhe le ntshe karolo ya lesome le lona go morea di etse nyeelo ya tsokotso ya mangata nyeelo ya phamiso ya mangata le dinyeelo tse fapaneng le ntshetse modimo karolo ya lesome ga twe moshe bakeng sa gago ke nna ke leng kabelo ya gago o itse ke nna kabelo ya gago e gorisa mme ke seo moya galang o leng sona kerekeng ka jeno ga ke na selibera le gauta empa ke na le kabelo e gorisang halleluja thuto ke batla ke sa kgone le go bala buka ena empa ke na le kabelo e gorisang go itoketse garata tsa bongaka ke na letho di-PhD kapa di-LLD kapa le letho fela empa go na le ntho e lengwe fela eo ke na le yona ke kabelo e kgathololang ke yona karolo eo ke e batlang ke yona karolo eo modimo a batlang gore o be le yo latlha dintho tsena tse dingwe tsa gale gole maemo otlhe le ntho tse dingwe tsotlhe mme o tswele ntle le go amoela kabelo ya modimo e kgathololang gobane tse o nang le tsona tsa lefatshe lena o tla di sia mone ga o tsamaya empa ga o e na le kabelo eo ya kgathololang e tla o nyolola godimo fela jwalo ruri ka metlha re e re bui ka inšorense ka jeno go e tlhaisa go moepedi wa ditopo a re fumaneng kabelo ya modimo e kgathololang mme re fumane mophamisi bakeng sa moepedi wa tseba bobedi ba sebetsa jwale a re boneng gobane ba lokololwe ba gutlela go ba gabo e seng morago ba priesta wa bona go go bontshitse ga ba ne ba ena le one ba ne ba sa gutlele morago nthong eo ya gale e batang e fofo gape che go gutlela morago le gore jwale sheba mona seo ba re entseng sona cheche ba ne ba ena le bagabo bona go ne go ena le lesomele metsemmedi fela la bona moo empa e ne e le moifo o lekaneng bathwana ba tlalang seatla fela gobane ba lokololwe ka morago ba 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 shape le go ba tshosa gathwe ga le ka boela kolobetse ka lebitso la jesu gape kapa o ke ne ke bolela che go o lokile wa bona ga le ka boela rera ka lebitso la jesu gape seo le se etsang re tla le ntshetsa ntle gathwe e tlile ke tshokelo gadi eno a re yeng go ba ena ba bangwe ge le ke yona mokgwa o kopanong go na le maatla kopanong go na le maatla gathwe a re yeng fela ba eneng ba bangwe mme re fumane seo re ka se etsang jalo ba bokana botlhe ga mmoo mme ba bolela diketsalo tse fapaneng ba ne ba lokololwe ba gutlhela go ba gabo ba ba tsebisa tsotlhe tseo ba di boleletsweng ke baprista ba bagolo le bao ke bagolo bao ga ba utlwa tseo ba phamisa mantswe a bona go modimo ka pelo e le nngwe jalo mamela seo ba se boletseng motlhokomeleng ba tlhokomeleng e seng gutlhela morago le gore oo ntho e nngwe e kang oo morena ke maswabi jwang che ba ne ba se ba pholositswe ba ne ba tlatsitswe ka moya ba ne ba e na le bophelo bo o sa feleng phamisetsa mantswe a bona ka pelo e le nngwe ba re o morena ke wena modimo amen ke mpa ke rata go fela mo ena phama ke rata gonong ke wena modimo re tseba taba eo o entse maodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse o o boletse ka molomo wa Dafita mohlanka wa haore jalo hlokomela o ka gutla ware jwale ha ria jalo o tsweleng te mono mme o re o lokile jwale morena be butle mona ba tshaisa ka nna ga kakang na a bolela gore ba tla etsa jwalo botlhe ba phelang ka galalelo bokeresete jesu ba tla welwa ke matshwenyego be wa tseba mongaka o boletse gore ga a ka nthola na ba ka ba bolela gore ba tla rialo be wa tseba ba ile ba ngolela gotlha ka tsatsi le leng ka baka la yona na ga a bolela letlaemiso ka pela marena le babusi ka baka la lebitso laka le seke la nagana seo le tla se bolela go bana a se le ona ba a buang ke bone seo se etsagala maobane ke moya o gaelelang o gaileng ka o lona o tla bua wa bona yena go ne epaetse go lokile o seke wa nagana seo tla se bua morena ka o boletse molomo wa Dafita motlhanka wa gago wa re na baditšhaba ba duba dumelang mme ditšhaba di rerelang taba tsa lefela marena lefatshe a phutheile le bagolo ba kopane ga mmogo go lwantsha morena le motlotsiwa wa gae e fela morena herota le konse pilato le baditšhaba le meleko yotlhe ya iseraele e kopane ga mmogo go lwantsha jesu e fela morena herota le konse pilato le baditšhaba le meleko ya iseraele e kopane ga mmogo go lwantsha jesu motlhanka wa gago ya galelelang eo motlotsitseng yeo etsa tsotlhe tseo letso la gago le thato ya gago e dilaetseng pele gore di etsagale o kgele ke rata go morena ba etsa gantle yona ntho eo boletseng gore ba tla e etsa bibele itse malatsing a tatela go tla tlha basomi bahalifi le baikgomosi ba rata menato wa nama e seng modimo ba senang go tshepega ba etseletsang ba bangwe ba sa tsebeng boitshwara ba tlhoyang ba molemo ba tla ba le sebopego sa borapedi empa e le ba latotseng ga ba ka ba nyelela godimo mane le go amoela maatla ka morago gona moya o galelang o tla tla godima lo ba tla ba le sebopego sa borapedi empa e le ba latotseng maatla a jone le ba jalo ba furalele ke seo moya galelang o leng sona wa bone se laetseng gore di etsagale jwale morena bona ditshokelo tsa bona mme o neye batlhanka ba gago maatla a o bolela lentswe la gago o ke rata gono ntsha lesapo leo lata batabelo mme o kenye lesapo la magontlhe la mokokotlo mono jwale
tlhokomelang
go bolela mantswe a gago mme o otlole letsoo la gago go fodisa batho o moina matemone gaswe empa go jalo le ka moya o galelang le ona wa bona o tlole letsoa la gago o fodisa batho o etsa meka le metlholo ka lebitso la jesu motlhanka wa gago ya galalelang o bona seo ba neng ba tseka godima sone na wa bona ba etsana ntho eo ka jeno empa ga o sebetse molemonyana wa letho itse o bane ba rapele nalo eo ba phuthetsong yone ya sisinye mme botlhe ba tlala moya o galelelang mme ba bolela lentswe la modimo ka maatla kedidi ba fumana ho hong ga ba ne ba nyelela godimo mane na wa ba jalo ka bona tshepiso eo ke seo moya galelang o leng sone go nea maatla go nea tshediso go tshwaya go nea pontsho o gile mamela e ka re ka be re na le nako fela re ne re tla theoela tlase go basamaria le filipi modiketso wa borobedi tumana lesome le metso e mene le botlhe ba lengwalang ba ne ba e na le thabo e kgolo ba fumane diphodiso tse kgolo empa ba ne ba kolobeditswe ka lebitso la jesu kreste empa ba romela jerusalema go fumana petrosi a theoa mme a ba beya matsho a godimo mme ba amogela moya o galelang diketso le8:14 baditšhabeng e mongwe o ne a le teng lebitso la gae e le cornel e ne e le mona ya gabane a lefa karolo ya gae ya lesome a gaela batho masini a goge a tlhompha modimo go tshaba modimo monna ya lokile mopresbyterian ya lokile mo-methodist baptist kapa go gong fela wa bona monna ya lokileng ruri empa ka tsatsi le leng modimo wa re ke monna ya lokileng ka gona ke tla mo romela tshebeletsong ke tla lokela go romela mmoledi wa ka godimo mona le go mmolela ka gona ke gantle ka baka leo a tlhaelwa ke pono ya re tsamaya o ye jopa mme o tla fitlhela motho e mong tlase mo ya reilweng simone mosi wa matlalo mme go na le e mong simone petrose ka mono a ke a nyeloele kwano o tla go bolelela tsela gobane o amoetse se seng mme ya re a petrose a sa eme moo mme cornelo o ne a batla go gomamela mmoledi eo e ne e le ene empa petrose a re tsoa ke motho ya ka ngwena mme ya re ga petrose a sa bolela mantswe ana kaka moo ba ileng ba gutlhela morago tshimologong tsona dintho tseo ke buang ka tsona ka moo modimo a tshepisitseng go tsholela moya o galalelang ya re a sa bolela mantswe ana moya o galelang wa theoela godima bone ee ke seo moya o galelang o leng sona bao e leng wa bone ehlile mme botlhe ba tlala moya o galalelang jwale tlhokomela go ba efes go ne go e na le moina wa baptist tabeng ya pele le ramolao monna ya kelelo ya tlhalefo o ne a tsebile molao monna ya phaameng moithuti ka tsatsi le leng a bala bebele mme a bona gobane go ne o tla tla e mong ka lebitso la mesia mme o baetse gono gele a kala a utlwela ka ga jesu ena mme a re ke godisei Mme ke paka tumelo ya ka pontseng gore Jesu ke Kreste, mora Modimo. E ne e le mobaptisi wa magonte. Ke eno a etla ke paka pontseng gore Jesu ke Kreste. A dula a etsa gono ga kana o fitlhela Modimo o ile wa mmiletsa tshebetsong ya molaetsa. Ka metlha Modimo o ya a buile pelo e e lokileng. Mme go ne o e na le moetsi wa ditente wa gale tlase mono ka lebitso la Akila le Priscilla. Monna le mosadi e ne baetsi ba ditente diketso kgaolo ya lesomelegtsirobedi eo e bolela ka yo paulosi ne e le metswalle ya gae ba ne ba moetse moya o galantla sa matso a paulosi le thutong ya gae ba utlwela gore go ne e na le tsoseletso godimo mono ya ba ba e etela teng go ne go e na le batho ba kabang lesome kapa lesomelegtsirobedi ba etileng ya ba o ya moo go e tlhatlhoba mme a utlwa mmoledi eno a rera botshepe ya ga pelo ya gae a re le a tseba ke dumela o tla utlwa nnete ka gona ka morago ba tshebeletso etswe a mmitsetsa ka morago tente mme a re bona re na le moena ya bolelele bo bokana mojudanyana ya nko e kgopo mme empa e tla re oba a fitlhe o tla o ruta lentswe la Modimo ka go tlhaka chee ka morana kwana paulosi o na le tšhankaneng legatheng leo sebaka se tshabeyang bakeng sa mmoledi ya gemang le metlha na o ne o sa tlo ba jalo empa o na le tšhankaneng mme morena o ne mo kentse monong ka goo batšišinyo ya lefatshe tlhae ya latlhela tšhankana fatshe a nka molebedi wa tšhankana le balelapa la gae mme a bakolobetse ka lebitso la morena jesu kreste mme a tloa a tla ka kwana mme o ne a sa tlwaleleka leteng mona ngwananeng wa batho tlase mono a lepa mahlonolo mme ga o le jalo ba etsa tšhelete e ngata ka yena ka goo a tlhagatsa bomenemene ba bona ya ba ba mo tlhatlhela tšhankaneng ka baka la gona mme morena a tsikutlela tšhankana fatshe goba a ne a e na le setlhopha sa batho godimo mane se neng se tla utlwa nnete o keke wa tlama lentswe la Modimo go na le go sa tsotelekeng o keke wa gona fela go yetse ya ba o etela mono mo monna eno a neng a le teng mme a kila le Priscilla motlhomong ba ne ba e na le disemenšhisi tse e seng kae mme ga gantle fela goba disemenšhisi jiwe gathwe re tla etela tsoseletsong paulosi na dutse morago mane mme a tshwere kojwana ya gae mme a mamela mmoledi eno wa baptisi ga a rera a re ke ntho e gabane eo e rera empa go na le go o ngata go feta ga sona a re ke batla go botsa potso ngaka apolosi na o amoetse moya galelang go tloa o dumetse o a re ga re a tseba gore o teng o bolelang ka moya o galelang re mabaptisi a re o tseba jang gore o mobaptisi wa bona e re kolobeditse re tseba fela kolobetso ya johanne a re o kolobeditse pakong fela ka gore dumelang o ya tlatla ke gore go jesu kreste mme a re ga utlwa sena ba kolobetso gape ka lebitso la jesu kreste mme paulosi a ba beya matswa godimo mme moya o galelang wa tla godima bona mme ba bua ka dipuo le go profet a thwe mang le mang jale re go sebetsa jwang ke batla go bolela ntho e nngwe ke ntano re tla kwala go bake ke gore ke le boleletse ke tla lentsha ka nako wa tseba moya o galelang keng lengwelo la go katela bakeng sa bosio bona ke tshwere setlhopha se se tlase mona empa re tla lokela go atela ka thoko a re phetleng kwana go bakorinte ba pele lesomelemetsommedi mme re tla ntano o bala sena mme re tla ntano o kwala bolokile bakorinte ba pele kgaolo ya lesomelemetsommedi ke ba bakae ba dumelang thuto ya mogala le dipaulosi e tlile o boletso ba galata ba pele temana borobedi ga lenyolo e le katla ruta taba efe fela e fapaneng le neelo anathema ga ke sa bua ka moruti ga lenyelo le e tswang legodimong le ka theowa mme la ruta taba efe fela e fapaneng le neelo anathema wa bona o seke wa etsa letho ka lona jwa le tlhokomelang sena bakorinte ba pele kgaolo ya lesomelemetsommedi ke ba bakae ba tsebang gore re loketse go ba ka go kreste go ka kena tsuong gobane ke mmele wa gae o Modimo a tshepisitseng go tsosa ga o tsela e nngwe ga e ba o le ka ntle go kreste o ka sheba morago mona mme wa dumela go yena wa re e file ke a mo dumela ke mora Modimo ke gantle mo e naka ke itukiseditse go tshwara letswala gago ga o rialo ke dumela go yena ke tla mo paka jalo ka mopholosi wa ka go o lokile empa ga o sobe ka gare go yena ke tla tsukutlana ka matsoo le moreri ke tla ipolela dibetsaka go ga e sobe ka gare go yena jalo tlhokomela bona seo paulosi ya se boletseng ka moo o kenang ka gare go kreste o tla tsebagala jwang jalo ka lebollo aborama ba fane ka pontsho mamelang sena jale bakorinte ba pele kgaolo ya lesomelemetsommedi mme a re kaleng temaneng ya lesomelemetsommedi
For as the body is one and has many members,
gobane jalo ka mmele o le mong mme o na le ditho tse ngata mme ditho tsotlhe mmele o le mong le ga di le ngata e le mmele o le mong fela kreste le yena o jalo ka o se arogane bana mamela gobane ka kereke e le nngwe ke ba bakae ba ntseng ba bala ba ntatela ka o tsukutlana ka letsogang ka metsi a le mang che e tla ba motho e mong o fosile ka moya o le mong
Is it a capital?
Na ke tlhakoe kgolo. E tla ba ho ke moya o hallang he. Le a bona?
By one spirit are we all baptized into one body.
Rona bohle re kolobeditswe moyeng o le mong hore re be mmele o le mong. Le a le ba Juda, le a le ba Gerike, le a le ba ruilweng, le a le ba sa ruwang.
And have been all made to drink into one spirit.
Me bohle re nositswe moyeng o le mong.
The body of Christ is one spirit where every member from
mmele wa Kreste ke moya o le mong mo setho ka seng ho tloha Pentecosta ho fihla lena se nwang veine e tshwanang e ntjha moya o hallang o tshwanang ka ho beha ditholwana tse tshwanang. Re o etsa jwang? Ka moya o le mong. Ke monyako wa Modimo o butsweng, moya o halalelang. Ke monyako wa Modimo o butsweng. Ke pontsho, ke tiiso, ke moemedi, ke mmuelli, ke kgodisego, ke phomolo, ke kgotso, ke lereko, ke phodiso, ke bophelo. Ke monyako wa Modimo o butsweng ho yeng dinthong tsena tsohle. Ke monyako wa Modimo o butsweng ho ya ho Kreste o nang le Modimo o pakile hore o tshositse Kreste bafu. A shweleng ka ho Kreste Modimo o tla ba hlahisa le yena tsuo.
Not the Holy Spirit, whereby you are sealed into Christ.
This girl has been somewhere all along. Oh, let's try to go, Christ, to put it at the end of the pool. Hello.
How many believe it? What is Christ?
Christ, take it. Where are you going? Listen to 18. It's a one kiba.
It is something people
like. Into 18, ever to wait. Impassion now, would you made? O mo sa dumele e ka nka be ke na le dibeke tse telele tse tharo ke la ka sa ho nka bosiu ba hosane mme ke bolelle se o leng sona ho mo sa dumele a nke ke ha banye fela motsotswana fela wa nako.
It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block.
Ke setheisa, ke leraba, ke lejo le kgothometsang, ke lefu.
It's eternal separation from God.
Ke karohano e sa feleng le Modimo. Ha ke gone fela ho nana ka dintho tse o leng tsona ho mosa dumeleng.
Remember the same rain that the unbeliever
yona pula e o mosa dumeleng a e someng ine ile yona pula e pulise nwe le bantlo ya hae wa bona.
The same spirit Holy Ghost that people are making
wona moya moya o halelang o batho ba tsheisang ka ona le hore ke bohlanye sehlopha sa dinati ke bowatle.
It's the same thing that will rapture the church and take it up at the
Ke ona ntho e tla hlubila kereke le ho inyolla matsatsing a tetelo. Ho diela ka hlo ho dima mo sa dumeleng ho jwalo.
That's what the Holy Ghost.
Ke se o moya halang o leng so.
Blessed are they in the eyes.
Ho le hlono lo ba. Anke ke bulele sena ho tshepeng hapelo ya.
Blessed are they that do hunger.
Ho le hlono lo ba la pile no nyorela ho. Ba ne ba tla khuriso. Ho sa ne bo siure ka re tla koka ka ha mogwa o. Se o sietsang ha o fihla.
Now how many in your
Joale ke baba kae ka mona ba la ka sangu amoela moyo hallang me o batla hore motho e mong a o rapela hore o tla o bona le sedi o tseba se o leng sona. Joale o sa ne busiu re tanka se o se sebetsang me busiu bo hlahlamang he ke tsela ya ho amohe me he re tla bitsa re tla rupella batho mona me re kene ka hara phapusi me re dile mono ha e ba ho nka ho tswela Christmas e ho hulukira ho fitela moyo hallang o itla.
We're going to approach it.
Re tla o atamela ho tswa motheo o phodileng wa bibi. Re tla o atamela re be re fumane hantle fela jalo ka ha Modimo a o tshepisitse me o tshuluhile tshimoloho. Ke ka tsela eo re le mona ho phetha sena. Ke ha o etse phapang hore na ntho efe e reng re. Lentswe la Modimo ke le nka tulo tse ka pele ka pelong ya ka ho nepae. Mme ke batlana le seo Modimo a ntshwaretseng sona. Ha e ka ba ho ena le ntho e nngwe e fetisang hula lehodimo morena. Hobane pelo ya ka e bulehetse sena ho jwalo. Ke ba bakae ba o batlang jwale phahamisa letsoho la hao ka hore Tapel. Jwale ha o sa dutse ka matso a hao a phami.
Heavenly Father.
Ntate ya mahodimo. Rinkile nako e telele ho ruta. Empa moya wa hao o teng mona. Ho na le matso a phametse hodimo sebakeng jwale.
And they know what it is.
Me ba tseba seo o leng so. Ba tseba seo moya halang o se bolelang.
I pray God.
Ke a rapela modimo. Hore pele tshebeletso ena e tswa letso le ditlabe le phami. Ka o bolela hore ba o amohe. Bana ka sena more re ya ba rapel Loko pa o ba shana lo fasa lo ba abela ditaba tebelo tsa dipelo tsa bo. Bona matso a bona morena. Ba o rata ba o batla. Ba tsiba ha ba ka ke ba ya. O sane bo siwa o ka nthusa morena. Re ka gona o godisa ho le ka lengolo hore ba keke ba kena tlhibilo ntle le o. Aba ka le o ke o rapela ntate. Hore o tle o ba ne ho lapa lo nyoro ba tle ba khurisa. Ke ba hlaisa wena Joane ntate. Me aba di hlono le fatse tsena jwalo ka ha re kopa le bitso la Jesu. Amen.
I love you. I love you.
Ke batla go bolela pele sena pele re bina hape. Ke batla go kopana le sehlopha sa bareri ka phaposing ka mona labohlano bosiu pele tshebeletso e kala wa bona labohlano bosiu. Ke le bona seo ke lekang go se etsa go bontsha seo leng sona mokgwa wa go atamela go ona le gore go hlomphiwe eng. E ba jalo ke ke batla ka bofofu go thulana le ntho e itseng. Ke ka baka leo ke sa kang ka batla gono bosiung bona. Re batla gore o tsebe seo leng sona. Ke tshepiso, ke tiso, ke motshidisi, ke ntho tseo jwalo jwalo. Mme jwale he, bo sane bosiu esita le bosiu bo tlhatlhamang. Re tla qala hantle nakong eo go tloga moo go tswelela go fitlhela o etla. Ga o ne a tse gore o nka nako e telele ga kakang, re tla ema go fitlhela. Fekisa pelo ya gago, a ke ke a o tshololela ka pelo e e sa tlhwekang. Itukise, dula o lokile, mme o tla aba gona.
Raise your hands down.
Morutu sa tswa bua mme re a dumela gore o sane bosiu re tla kala ka nako ya bosupa bo e na le 30 ka morago bosupa mme go go tla ntumela go le ntsha ka 30 ka morago go robedi bo e na le 30 ka morago go robong. Ka supa mashima ka hora ya bosupa o sane bosiu tshebeletso ya mmino e a tala. Ke tla kena molaetseng wa ka 30 ka morago bosupa. A re ntsheng diduku tsa rona re motsokeleng. Susu rajo le tlaelo ya bofofu. Morutu wa lona jwale Moina Never.